wasiaga butu twagota mintu esolino ansho ntoboyo umupairo tata wasiwa kujuru siruziyalo twaswena kulindwe alwosuna masiku lino muzina lya mwami Jesu kuwopha kulumba kulindwe kubuswa bumbi ilo lino twalomba zilelego iziyako nakuswangana o kusuna masiku lekela muya usalala usike nakutupha bupanduluzi bwa zinthu ezi nzotuyandaula jakusiniziyaloko oleza akube kuti ibe yandisika pati yakuti inga twaswangana tonse kuti munzira ilipo ikuti jindi twaswa tukonje ikwamba kuti sena miyo Yesu teye ali kupya mulindiswe mulimbwali kwambaula kulindiswe munzira twakulumba obo mboga pete kulindiswe akusoma kuti uyoba mbuponya andiswe mbuli mbotuzumanana ikuyenda khambo twachilomba muzina lya Jesu amen. Koma naloko kujokera munganda ya mwami sinu masiku kuswangana alobo ilo tulivoteledwe ndilikomene iloko kuti ye yabuyo eji kuti imwi teja bora pili kumalekelo chachita ilo ndilumbite iloko ikuti mukuba mamanino akasikutanta abobone walo ndiyeya ikuti chimwi chamilumbe imiphati kumbungano ujindi ejino tandizina chimwi mbwachipete ndichitambula buyo ibuswa mbuli ibuyo mbwachiupununa ndisolaku wuchiphaku mbuli mbwachiphaku lindime samuli mukupotherwa chilongezyo samwakapona nzira chalo buyo mukuperekera anthu omwe amakhalo ambungano mwachinyirana ibuyo ikapothu chakulondoka angawo ewe ngenzira ji kulindime chithondezi yakuti jalo muya usalala ngwenya wakapha makhalo amunga muya usalala ngwenya pawo gaupha jeji nyomabona nkhambo ila swanganisigwa anthu omwe muchitho omwe onse muphati waleza galithondezi yamwini munzira zyandene nyomabona jindi nakalithondezi yamwini uli Danieli muzilengano wakaliyoba kuyimirira kwa chinthu chomwe mbuli mphongo mukusena obu ndiza chisamu elyo kusena kuthopera inga yaba chipumbwa elyo zinthu yakachitha kuchipamba chinthu chichonya chindi chonse masimphepoyo ikuthegwa tutachimphi ino ndalipothedwe nchonziyo zindi zishonto zyainda ndalikwambaula kumulindu mubaoba ukhete awa uthanda myaka ili makumi alilusere ayosanwe yakukomena eliwa ikuthalika indi khethanapuyo ikuswa kuyakumbo ba wakali imusimbi munini kuthala mu Ohio oyo wakali ndiye yapopo oyo wakali kufa kulukemia yachibera cha mamanino lino lukemia ndi kulenge mukukunkha kwapulowa ilo o chinthu chinini njakali nyomulisi chiimo chipyapiloko chakuti wakanyina ipulangisi ibumbi ipwakwephe bakali kumusanina kuinda kunsinda ikuphandula ili apopo bakali mukwashi imuchethe maningi ilo ba mukakheli awa amukasikheli bakabaambira kujatizi ya mwami kaingula imuphayiro maningi ilo bakapoola anthu omwe mbweyeya akupatelera munthu omwe akuletha musimbi munini kumusanza palimwi wakali musimbi munini imuwothuloko kuthandira o chisamba omwe nyaka ili chilopa yakukomena nyaka ilifuka palimwi wakali kusule okuyamu kanda eyo ilo chindi nitwakaunkha kumbere kya mwami muya usalala wakapha ichwi ulingwe elyo belete kumuthola palimwi belete kumuthola umusanina nyomulizi inzira eyo ilo chindi nakaswa wakali ikulira hambaga alimwi apopo wakamupha chakulya chakwe kumulomo elyo wakamupha hambaga pakusumana napuyo kumusanina mbuli ibulenge mujendi shonto mazuma mashonto pakamuchosya kuti tokothera ilopa tokothera takakwenja inchopaini kungwisya wakati mbuli yathakaliko akwalo ikuti thakali imusimbi uwonya wakati ba takukwe akwalo imukondo omwe walukeni kuchathiriza inchijo ali onse pe apopo alimwi wakali kufa pakamulanzya imeso puyo ikamusanina ikuyo kuinda musinga isyakwe wakasandukite ikuba yelo nyomulisi inzira mboba jana ili apopo pa ilo lino muli kuchikolo kasokana apana pambi gakhomene ibuyo muli mbwakonzi yakupa Indiyeze gambo igambi kajejo buzwa kumwi yakaswa kusiya kunganda wakali ikutina serubizya ibantu bana Episcopalian na Presbyterian abo bakaletede musimbi munini kuzwa ku Kansas eryo madokotela bakamulanzya imeso buyo igajisi leukemia eryo bakamupa ndashoma mazuba one akupona wakalindira ikulimva kubyabi bobo bakati bakamanizya buyo emazuba one bababora wabuno kwinda muzibi yajanda azinthu ikulanduka ejesi kuthegwa akakomberwa eryo syanene mudala wakali iboneka ikapothuloko wakajisimbwi eryo bakamuletede igale masuba obiro useru okuno motero nini ndi era ikuti taji wi ao lino ilubasu oru wa Silver Creek erya bobo yakasilomuka ibusu obo wiyomukombera yakali chifuma maningi yakanjira busiku obo ikuswa mutolopo akunka umusanza eryo tata wajipati chyanene wakali kwenda achibwe eryo banyina bakasola kumamera imwana ine kuchindi nekafugama kukomba muya usalala wandiyo munita kasiye ako ikakali akati ka banyina abawusi ikachi nthu chimwi chopakachita ndakabaita kumbali akukapuziya kuchatikizya nchicho kakatalika kulira kakati mbombopo kawo ndakajabuka nkhapera ndakapona imusimbi munini kasothokasothoka inthambo ikayabuya ikasopana iyo lino mwana munini mukuthandira chindi champhiki chiyothathwe lakanditumina chifoto ya musimbi munini ndaphelukira muchikolo kasothokasothoka inthambo nkhapera takachisi leukemia e lino lino obumboni nkasimphe ikeni nchopeni mwabona abobolesa wesu wakasimpheroko nyo mwabona tumuberekera buyo akumushoma eryo eryo ndi ndilize kuti ngwakasimphe lino ndasoleka lino ububoto ibwangu alimwi kuchindi nthu chimwi mukati akati yesu yelabeka nzira yacho yonse ero lino tulasoleka sunumasiku kuyinda kulusiya kuwaleza ikubweza eji na mathiziyo ijane akubona ejo muya usalala choyothwambira muli nchicho lino ndilabala ijiyokunuziyo chiphati 6 akuthalikira ikamphango 7 ika 7 aka 8 kulitu mphango thopiro lyonse ikathanzi kakwambiriza akamphango ikapiri kachejo chakapona ero chindi nakachula chinamatiziyo ijane ndakamphwa ijwi ya munyama wane wane ikamba boora upone ero ndakalanga akubona mbisi isiyasiya limwi zinyalakwe oyo wakakhede ali njiyo oyo wakakhede wakali lufu akehena yakali kumuthopera eryo inguzu yakaphekwa kulimbapo kusipera zyone ziyanyika kukucha yakuperesya icheba akuperesya inzala akuperesya lufu akuperesya ibanyama ibanyika lino mwami atugwasye lino ikumphwisya chezi alo maseseke lino ikuona ikushontho kuyo kukugwasya muli mothwa itamakhalo ambungano aba basikuthantha akoku kunamathula iwasi namathiziyo ezi lino apoapo atuinjizye ibuyo mumizeso yesu kwambaula ikushontho kusikira kwalimbwa ikuti chindi yerera kukanana lino twakapona lino ikuti kunamathula iwasi namathiziyo ndi bhuku linamathiriko yalununoko iyo mphawo bhuku idavungwa muli scroll mulibuyo inzira yakaindi mboyakapedi teyakali bhuku ya mushopo oyu khambo eli yakaswa ikunjira yalino mishopo eyi ya mabhuku mumamanino yera ikuti myaka ili mwanda makumi osanwe na bomwi nyanda yobiro iyo mphawo pakalikunga balihunga pawo kusiya mamanino athepede muli mweka mwambira mokakachithwa alimi magwaro oko kuthujijana alimi muli Jeremiya apamwe pambi pawo ithopera yakalihungidwe konse mphawo kusiya mamanino athepede alimi yakali muli opo eyo achimwi yakali chinamathiziyo eryo lyakali phoko linamathikidwa zinamathiziyo zili chiropa alimi yakali thakwe chimwi chindi nibakali yakali bhuku linamathidwe zinamathiziyo zili chiropa yalununuko mundijatire eyo mphawo thakwe umwi kuchulu na munyika na akunsi yanyika wakali kuyerera kulijula na akwalo kulilanga ero johani wakalira nkhambo thakakonja kujana imunthu nkambo ikuti yopoko yatakusikwa muchanza yamukamwini mutanzi obo yakasweka kuinda kuli Adamu Eva akuphiruka wamana kuswekerwa ingusu zyabo izyajwi zishomezyo lukono rwabo balo amuyeye vendelesya enyika wakali I wakali ikale zakanini nkambo wakali mwana waleza wakali mwana waleza ngui ikale zakanini lino eyo kayimphene kulugwalo ngisi eyo chilingwisa ikwenzu pele Jesu wakati kutina mulabaita apo ijwi lyaleza po yakasika pero ino ijwi lyaleza libora kunze ibasinsini ikutina mulabaita apo ijwi lyaleza po libora ikuti ituleza mobuti mbomukonzera kundipha imulandu chindi ndayamba kuti ndili mwana waleza mwabona eyo lino bakali tuleza eyo munthu kuti na wazewa mumukwashi wasina yamukwashi wawe uli mwana achibela jabauso eyo mphawomphawo chindi chibi njakanjera pakajana ikuti munthu wakasapuka muke eyo elyo ubulowa wakajende pamphongo wakahumba ele chibwaka kusya ikusira musamu wini usalazya ni wakasika wali kukonza ikweza imbata yachibi kuyiphasaula mutupanzi yakumaninina pakuyithumina ikutokera kuli sikusandura wayo muthanzi oyo wakali Satani jende yakajokera uli Satani walo ulindira jende jakwe kuzima zigwa utamani lino eyo chithondezya chotusoma tusoma kuti unyonyonwa chakumanina enchopeni akuzima zigwa ndisoma kuti ili yopasaula ilo jendi chambwa amba akani yabulowa kwa Jesu Kristo ili mbuli ikulosya inki usiya muchikama cha musamu usalazya wa Clorox yipasaulapoyo ikuba makhemiko akuchithumina ikuchokera ikule oko kochakafita mwabona eyo ndiye njira yabulowa kwa Jesu Kristo mbobuchita mphawo eyo izakusiya imunthu amukero alowo mbuli mwana waleza mwabona iyo mphawo wa mphawo pa ba akwalowa ingusu yakalinga iziyaleza zili mulinguwe ino nakujeya kufumuka ichindileza ulakonzya kuchilayirira kuchithwa ndiyo chithwa ili uthuphiruka musule eyo jindi musa kunsiri yabulowa kwapachende alimwe jindi nakaswana oyo mumboni musumphururu wa muliro muchitheyo eyo yakali kuyaka eyo wakayima kumusanza okya akuthumwa okolesa pakamupha eyo wakali musisimi ilo jindi chwi lyamwami ili akamusikira wakaambawula alimi azyalo izinthu yakalengwa kuchwi mwabona lino kuchina ndiyo chichita eyo kunsi lyachecho ibulowa wapachende ino kuchathikisya ibulowa wa Jesu ta kuhumbidwe phere yakalekerewa kumaninina eri wayima mubusyu bwaleza muli imwana wakanununwa lino mwabona mbungano lindi deloko kuchiyimo chayo yakuphona elyo ndiye yakuti zindi zinji kula kwenthauziya muchipaka yakuyuthuka ikasimphe akulanganya ikamo ndi chisi chinthu chimwe chayanda iwamba alimi ndira ndira chitha achindi elyo lino ambone ikuti kuli chinthu chimwe chilopite akusina kumwe mumamungano elyo ndiye yakuti nziyanza yathukungwe yanyonganya mizezo ya bantu azimwe zimbi kusiyira tapazinzira yakuchichita mbombopo pere twakashomezekwa kuti yoyo munumwa elyo lino zezyo zinamatizyo zili chiloba ezyo zinamatidwe mu bhuku eli elyo ezyo zinamatizyo zili chiloba lino elyo mphawo zinamatizyo zili chiloba ndiyaka manisikwa kujana kuti ndiyo kunuziyo 10 wakali mizusumo ili chiloba yamasese yalo Johane ndiyakalatiwa kulemba pere mphawo wakasikwa kulemba eyo elyo kuchindi cha mizumu eyo tujana Kristo yangero kaseruka afrijongo akubika matende akwe anyika arwizi akukonkhezya ikuti jindi yakalimaniti kuchindi echo ilyo mphawo tujana jana ikuti muyo kununa sinamatizyo yakuti igaperere wakasiya mulimo wakwe wakuima kati mbuli sikukomberezeziya kapera wakayuthuka lino wakuthamina inguzu zyakwe bonse abo ivakanununwa kuinda kulufurwakwe ilyo mphawota akwe umwi wakakonza kuchula bhuku akwe umwi wakalimhwisya yakali bhuku yalunonoko eyo lezathatha muya walili chisimu chanza ilyakwe ambo Kristo waliku juno jabwami mwuri sikuimagati alike kidago kiwaka kwa nzega ikuwa musalari nanka Maria nanka Josepha nanka yito yimbi aji pairo ego nkambo wakari bulo ego jita ibulo kwa Jesu mwaka kwanja ikuwa mba imurungu bobo kuina ejimbi jaga kwanja ikuima mwuri sikuimagati mbombobo wakanyi na jintu jimbi abobo onse oyu museso wako mbelesezia kwa Judi utunzenyu wako mbelesezia kwa musalari sisia kujintu jimbi jimbi wako mbufuba iyo tajiri ta tandambi kuti balobantu tabashomegi akusinizia pe tandambi kuti tabasinizizie mungu jijita ikutina mwajita pele mulibu bide muli sinizizie jagurubira ili ufunga jintu alati oyu angelo oyu wakari ponya umusalari bonifa akwamba jeji ejo ajembi ilomerede iwamba jeji sezumba ozi ejo nukujea mumiseso yangu pere kuti imuntu umwe wakabona jirenga sezumba ozi kuti Joseph Smith wakabona jirengano pere te jake endera na ajwi limwe akobo kikapu ulindime jirirubiti mwabona jede kubora anto umwe ajwi limwe Bobo mwabende makalo ambungano zinamatizio zionse zimi yejo ilio jendi mtu umwe aye kuti ujisi eyo mizuzumu ili jiroba kuti na yelene ajwi limwe ulijintu jimwe jirobiti mwabona jede kubora mbobo mwamba imami hambo eri ndipuku eji nchivunusio ya Jesu Kristo mbusule bwajo lino ndila ndila shuma mpaulu kuti gaberele wakayutuga kibagazi Yohane wakali kulila yagonze iwujana imuntu ujulu mwenyika hambo bonse lagali iurubasu irumbi wamukero mwabona jibi wakanyina imuntu ilu angero mwini na agerera pere nekuba wakerede ikuba sika mugowa wakere kuba muntu si alimi wakanyina kintu jiribobo hambo muntu onse wakasi wakinda umkwera gajita uwesa oyo wakasi wa kakuta wenjio abawalesa imwini wakabweza jejo mwuzi ya rwa kwa nagalindu wakuba imanwe ikula wapwa kwe wakari umwe wakari kwerera kaoji ndi naga sabuka mkero oyu imwini akubadera mulo akubamba nzira ya kusabukila kwa mwini ibesu kao wakakara ikuba siku ima agati alimi ulikede ayo iyo pugu lika juno inchoveni ujindi jones polili pere lijiri musimi nisyo wakari wana Johane Agwalo wakari wana tupambilisya chindi jitanzi njagabora wakati imbizi ituba yagaunka yagajisi siku tanta arinjio wakajisi ibuta mujanzari yawe ejo chiminizyo ejo tayogune twe jalo chiminizyo buyo ejo ujimbo ya mtu uyonsi anyiga kukonsi wakati ikuonsi ikuamba mbobo inga wasungana wakusangana wima kusumba usia Iguma amwi awa na aria alimi wainda gaindi. Kere tujana kuti mpao ejo mpogo ya jogunusio. Umulumbe wa angelo wajiroba masese. Oosu masese anchijo. Ere te igale kuyugununua ujindi ejo. Lino oyungu jogunusio 10 1 usika 7. Ikuti yere te kuyugununua. Wendela na ujindi ejo. Ujindi ejo. Eryo naga jijita Kao misusumo Yiri jiroba Yaga ndini mamachwi ayo Mensu Kabila Johane Wakari kunka Kuyo alemba Ere Johane Wakari si obo Wajagabete Ere ta Haga jiremba Kambo Wakakasikwa kujiremba Ayo ninchobeni Manini na ikuba Masesege Talembe tu agwalo Mujimi nisio Najintu Tuzivyo kuti wa Yaga susuma Wamana Ero lino mugulangalanga jeji Lino Mutalubi Lina musondo na musondo ifu. Bagaso toga mulimo wakuponya. Kambo gakuba abwingu. Mbibuzio yabantu. Lino ndianda ikuba amubuzio. Asina matizi. Sejiroba utina jila kushupa. Kintu yumwe chota mwisi. Atube anchiyo asina matizio. Sejiroba. Aho inga damwa ambira. Kwa mchibero masiku. Na kulerela kuhira njiyo. Na pe. Nyomwa bwana ino mpaonjo onyo alino igwamba buyo kutatizia jintu jimwejimbi na saa ndete ibujita jeji na wayanda wakaji siyirotu jialo zintu zionzi jierela lino amuyei jialo zintu jierela pere atu kare inchoveni asina matizo sirijiroba aho watubede inchoveni atu obo imuswangano mboba mbiridwe zina matizo sirijiroba atu kare inchoveni ajejo Nede kuya kumunzi, rede ikuba, miswangano, mishonto, kukuya kujwe, ndiyo chokela mpao, anini kwa inda, mwezi na yobiro na jintu yimwe muri jeyo ari mwindisa mwami uyoje simizia ejo ibuti inga kwa ba ajintu yimwe ijimbi ari jeyo ndisa mulimo wakuponya na jintu yimwe pao na kufumbwa chotu kufumbwa mojibede pao tujisimyembo ili jiroba oguno ijibora nyumbona ili onse ibora mugati omuya ayalo ejo mitiba ili jiroba mwabona ere de igutiru wobo kabela yosangana yonse monya omu ere yonse jijiri masesege lino masiku ainda wakajana kutiji na matizio itanzi jagenda kabela siku tanda ili umami na wobo na mni kwasi zega jizigare tawe jintu ezi zega sola iguzibagare mwabobo ero zega zinchobeni igunka vyo kutala oguya kuweza ibaibere agukara ukara ari agusigira jendi jatariga unamatuga mburi wobo ndiweza vyo peni agutariga ibulemu ero ukara ibuyo awo niza kwa maora mane ya yamani nina hao onda jogela halimi dalangalanga mburi mwebona awo hagamba jeji ndayeya boneka mburi ikuti nagajibona ejo amwe ndaweza kongondasi yangu unka ikulanga alimu saa kuliji ntujimwe mburi jejo ejo ncheji jiri mponya awo halimi mpao cheji jiri abu sena awa arubo halimi jiri gusule awa ansi awa abu sena awa pao ijiswanya buyo monya mugati ndizi kuti nguleza ufumba ikuti bajendela na urugwaro arugwaro njenzila mboye deguita mburi ibuyo ibuyaga ibuyage mawe aere de unjela na igabotu bwe igubwe linobusu kwainda tukajisi ibuturwa iwa waji na matisyo ya tatu jitanzi ya gani mbisi ituba ajitobela ya gani mbisi isubila ilio mpao mbisi isia ilu tukajia na kuti lasi utanta wakali siku utanta nguwenya jindi jonsi kabela oyo wakali siku na Kristo kukutariga tayaga jisi imushini pere wakatambula omwe wakainda igaindi ilio mpao wakajia na kuti wakapegwa icheba ya kukwisha rumu na uzwa anyiga alimi wakajia na kuti wakajita ejo ilio mpao wakanjira watuyanza tobuzumini wakupa mbungano umali uwelega ishereni kulijeji ama kobili kobilo kulijejo ili wakakasigwa kukuma imafuta awaini oyo wakali munini wakashede ili mpao tuwapa galegela busiku wenda akupanduzi mwa mafuta awaini wakabede mguzu ezio wakajisi ili tuwa wayanda chagalira janchigi anini perendi jalo mbwini chobeni mwabona ino kwa galegela a atu kainde vyo kashonto ikulangalanga alimi iwajejo lino ilo mpao kakarigera hanguzu ya waini ilo mafuta chaga iminina muu lino ndaera nyonsi mwagaji mkwa nyonsi ikusiga ansi mwyoji chana atepu iutina temu kajita ilo ogo wakajana imakwalo iuti mafuta lyonsi iminina muu ya usara buliba nagalindu wafuwafuwa badaga jisi mafuta banagali ndu basongo baga jisi mafuta ulimu ya usalala elio mpao gaindi mu ibasi nsimi haba mibambi elio lino ndi mwini sesori usomona ukwalo arumi omuya elio ulezi ntu mzo tagonzi agwalo ikubandiga tola ijindi ijenji ilogo ele ndila sola ikubika abusena awa amakwalo simwezi mbi ikunje buyo ikupa ibantu utegwa jiba legere ikuziba akubona ijimo jajo pere kuti inga wakala ajimu yasi na matizio ba ma ulakwenzia ikutola kama ugo ya mwezi musiku abumu onya aji na matizio elio nekwa bobo apolo ikutaiku mwona ajimu yasio ahimi ogo gunji gunji uliko ulinchijo pere ikuma tubera tuyandisi kwanjijo pao inga wa inga wabona mbojibede jonsi ino mburi mafuta waimini na mu ya usalala mpao wakajana iguti mafuta waini ziriswa angene mubugombi mwabona yonse ziriswa angene mubugombi ili waini ndagati ejo jagasiga ulindime uti waini imini na uti ziagari inguzu zia ziagari inguzu zia kuburusia uwejo bunuzio mwabona halimu ejo chindi jintu ye mwi nijaga ibununwa jipa jibukurusyo umushomi nkambo jatondezi kwa ujibunusyo mwabona jalo nchitu ye mwi ejo leza chagamba aloma sesege abagonzi kwaangusya mwabona eryo buyinde gaindi lesa waseruga nawuliye bonuna eryo mphao uyise mpigizya amuyeye ikuti nabwini waibonuna ini wasimpigizi ku abwaro lesa jakumaninina takukweimakani obo munthu musongo mbwanga waba obo mbwanga wabasimanu mizeso yakwe kuti naleza taimini ejo nchamba kulije nthu chimwe chilobide mwabona chonzyo kambo ndichwi inachiindi musa ananga unkha kubusena okya ikonse yakuhumwa kwaleza wakati asibole nzinini nzinini yakabola kati akubole bajula bajula bakabola mwabona inokuti nakati akubole zinini nkhapela tisi yakabola mwabona mphaota akakana ichwi ya mwami mwabona wakamba kuyo wakamba ichwi ilyakwe mweni wayanda nakaya kuti werede iwanzinini ere thakwe thakwe zinini zimwi yakabola kambolesa yakamwambira popo ero chiindilesa akuambira chilichonse alimwi wamba poya akachithecheci khapera nyorulama anchijo khambo eri ndichwi iyangu eryo wayithondesya mu baibeli aolesa waima ponya kusule yacheco ili kuti na yachilembedwe mu baibeli lesa ulaima kusule yanchijo nekuba kuti na ndichwi iyaleza mwabona ilo mphawo kuti na chilanze lyacheco jilayikununwa kubasinsini kulangwisa kuti onse masese aleza alayikununwa kubasinsini balikhepiyo mwabona Amos 3:7 lino lino ngozo yayikununsyo zileta chipukulusyo umushomi khambo ingozo ya waini waini wakunyama ngwakupulusya mwabona ngwa kuleta munthu oyo umanede kuyabala kuchipukulusyo mwabona mwabona ilyo mphawo lino kuli ngozo yachikununsyo chachwi jipha chipukulusyo chaluthangalo kumushomi chipukulusyo chakukhochera chipukulusyo ikuti chasimpikizigwa chathondezegwa chilathegwa mulugwalo mbuli mothu yanda ikuthondera mbuli nchicho mbuli waini mupya tunachithondeka lyonse mbuli bobo mbuli aba pakoledwe waini mupya mwabona chipotu na waini wakumuwa mbweya mphanduzi kuinda ibunga kwapa inga kwapa waini wakumuwa mbuli waini wakunyama mbuli ibununa munguso yakukupulusigwa kuponya mouchitha waini imupya mbuli mouyikununa ichwi lyaleza uli muya olino eyo mwabona ichwi leni muya munasoma ubo atujibale atujibale musali Johani 6 atuwopoyo nya pao nyebo pao nyebo nyebo tamukati lino mutu umwi wakamba jeji atu atupone oyo wakajamba eyo mphawo tulaziba na mbwini na phe musali Johani chiphati 6 eyo chiphati 6 alimi ndilashoma ngu siki sita ika mphango ka 63 chipotu ndiye yakuti khako waloa muya uphononosya mubiri taugwasiphe mmachwi ngawamba uli ndinywe alo muya alimi alo mbumi ichwi lini muya yalo muya muchiwa jachwi ilyo mphawo nyewo mwabona jindi lyaphononosebwa na kulethwa kubomi muya wachwi kuthalika ikupereka akukuthauka mwabona nkhambo ejo lino amulanje awa mbuyeyo werede ikuba mbuyeyo kauthana ikonze ikuba ichwi ilyo mphawo jindi muyeyo wathondezekwa ndichwi lino oyu muyeyo uwaleza mwakapikha muchwi ilyo mphawo jindi walithambula ikuswa kuli ngwe likachwi leza wakayikununa kuli musa eyo yakuchitha musa wakajamba khapela chakachithika mwabona chechicho jindi yazwa nthopeni kuli leza lino tijana kuti ejo ejo jira bukulusya alimwi chipha luthangalo khambo yalo ndichwi lyaleza ili waini imupya waini mupya ulabukulusya jindi waibononachwi pao jireta rutangaro rutambi zindi zimwe bagainda muri jejo eji jireta rutangaro ibusira wafusuga inondize kuti ibindi zya ibonji abantu Wili mega bumwi ndizi kuti zindi zimwi barajita chindi chimu noji sotauga kuyansi azintu yonsi yo ndirisi yajiti eryo ndira ndira shoma obo ambebo ndinagabona abantu sigat ejendi fumwa yindi jimbo ajirira bonsi abatalia kusotauga akugwira berejendi jimbo Nijagarega, jagarega, mwabona, ndashoma. Yuti, ejo, ijiriga botu, ujimo, muri mweranganya, nyumwabona, ufumba kutibantu, gaba pona igabotu. Eopere lino, ijintu, utaliga iguleta ejwi, lino, ejo, chejintu, ejeni, ijiretabu, ndetwi. Kabera ejo, ileta rutangaro, majigubuluso, jawai numupia, mwabona, limi ejo, moja gavete, pendegoste, jindi ejwi, niyaga simpige sikwa. Inamlange, ino, Jesu wakabahambira, Luka 24:49, hamuboni, ya mutumina jisho mezo ya tata wangu, arindini, elega muya, yukutala ku Jerusalema, akulindira mani, ino jagarijinzi, jisho mezo ya tata, Joel 2:28, ba, ujana kuti, yotila muya, muli Isaya 28:19, obo, mbogu yoba, milomo imamauga, amyambo imbi, azionse zintu ezi, ibaga inka kutala ogea, eyo mbuli, Motoga jilangalanga, ndisa umuyi wakati, nishoma kuti, kwa lindila, jindi jilangfu, atuji sumi nebu yo, kurushomo, yaga inji isho imbotu ya baptisti, pere, yaga perega, kubagwesu. Havo mpao, jintu ujita njimwa mwonisi, yaga baga simpe, yedi baga lindila, umuli moabo, kambo ichwi, yede usimpikisi kwa, yedi jindi wabora, kuyanda ula muya usalala, wajita jintu chijonya. Inga wajisumina kurushomo, walide ikusumina Kristo kurushomo, mbongo nchobeni, keyo ulasumina muya usalala kurushomo, pere mpao, regela muya usalala usige, agupa ikuparua, mwuri imumboni, wabuti, wazumina irushomo iwago, ya wabona, pao mabona Abrahamu, wakashomalesa, kabela, waelese kwa, ulingwe, ubululami, elesa, wakamupa, jitondesio, ya kuparua, mwuri jisibio, ya kuti, wakasumina kurushomo wagwi, abobo, chintu chijonya, chotwede uji, ta pede igulindira moyo usalala mane ugayite intu yimwe tagoli ugambo gakuti pagamba ura myambo igutari iguti pambo pagasiana na pagaba aguli mpa pagaongorora gusira pagajinchwa igusira intu yimwe yagajitiga igasimpe andigwemagani eyo jimo mobolera bobo yagajitiga ibuyo eyo chejintu igipati mwabona Ilo ndia shoma ikuti wambaura nyambo azionsi Izintu ezi izimbi Zidigabotu pere eyo ulusutu Mulirwa jo tajigabereji Ili ulisi kuti tajigabereji Abobo tajijijitipe Gagabona barosi Gabambaura mnyambo Gagabona basmoba Gabambaura mnyambo Agusiana momoya Masimpe Ikapensu ansi nkabela Yalemba Nyambo itazizwe Ilo mtu mwivi pandura Mbobo Agwamba Ibweni Mbobo Galemba ejo jagajitika nchobeni Alimi Yagari mzira eyo, njionya. Iwamona, kabali tutila asugo. Amitwe abo, ulitenda ura. Iweresia nchiba. Uji humba, kuhonse kweresia. Uruwa, mwabantirop, na jintu jimejembi. Alimi, alimi, masimpe. Mwabona, awetila tiabulosi. Abobo, nyebo, mwabona. Ejo tayi. Iwamba uro miambo, takujijiti. Newa uti ndagana na miambo yabantu. Ateba angelo, ero, kira jisi iwiandu. Tayini kwasi, mwabona, lewa uti ndagonzia kujijita. Mwabona, abobo. Zintu ezio taziambi kuti ulijisimu ya usalala. Pereji ndi walo mtu imu ya wa Kristo utafigi waba mfuturi wagoji kamina. Ujincha kukunjira mizeso ya goji kamina. Mwonya mukarivali kutu eri ntu jimui jajiti. Iyimu nene ntu jimui jajiti. Tagwe umui yoyelela ugambira kuchatizia nchijo. Yoji sibajindi jajitiga. Iruwainu mpya jindi waleta jivunu ziompao ya jayivununwa. Alimi njenzila wayagamete kupende goste. Lagasiba igutiguti wagerete igwa muya igutirwa alimbabu kabela. Lagalindila mane eji jagajitiga. Iru jindi jisimpigizyo ya jivunu zio jagajitiga mpao. Jivuguru zio jagali alimbabu. Lagajita inchobeni lagabuga abalo. Ba monya mutukwa kwa. Ogo kabakari kuyowa amidengo kwayaga charidwe. Iru wakari mutukwa kwa ogo wakari huyo enkamu ya bantu wakamba ugira magani mabotu mbombobo wawona jitu yimwe jagajitiga kambo ichwi diabwini diajishomezio yaga simpiki zikwa. Ino atuime awo ashonto, utina ejo jagaleta yaga simpe kubantu awo. Abo bagari, bagari, utendela umui, umui, wabo, bagana matiga, bumboni wabo kubelesia iburo wabo. Tawwe magani ejo, jaga siga ambani, kufungwa kuti, baga pono, ibaga siga ulinchijo. Yaga kaba alia, kambo yaga lichwi, ya wini ya ishomezo. Yaga simpiki zikwa, jio vunu cho, yaga simpiki zikwa, ejo baga fukwa. Kana matiga bumbo wabo kuberesia buruwa iwa boveni. Inamulange isho mezo ya kumasuma akumamanino. Iyo mpawa kwa jibona kajisipigizi kwa konya kumbere iliesu kubohora. Iwa rino iwa mungu ya usalala mirimo eyo njagerele kujita kabera kwa jitana konya ahagati igesu. Mwabona o tuerede oma mwabote mbotu onzia ikungwa jindoye mwe bila jitiga na wambira. Mwenzuma, jindi mwisho miweni, usinezeje, waga simpe, choveni, agukanzwa, jindi oyo mumoni, wauma, ambu toeyo, jindi ye mwe, jirapasuga, ubumi upya, uyumwe nagasimu ubawa kumugalo, jindi, ambu wapaizi, laga iya maningi, nilagati, oyo, udiabolosi, waromu sondi, walo, walo, wambira, iwiyo bantu, abo, siorwezi yabo. Eri walo walo, ngutiabros. Pereji ndi oyo mwanagasi, muba oba, wakati simbutu eyo, yaga ganzwa, inamuyaguti ejo, tajirule mena. Pereji yesu wakati, tawe mtu gonzia, bora, itauti tata wangu, wamugwela, alimi bonse tata, maga nipa, bayo bora. Eri wa, eri wa sigura na Kristo, masibagwa marini, yogonzia, oyo muya, wa sigura na Kristo, ngotu angalanga, mujimo, yatubungwe, akutondi ya kutijimo, yatubungwe, usigura na Kristo. Dino windi la kufungwa imutu la kwenja, wenda iguswa, awa, uli bobo, halo, uli yitu mwiyo jirubiti, aliminegwa bobo, igushoma iguti, jianza, jaga bungwe, talisi kuruwa na Kristo, yaguli, jaga tondeze kwa inchobeni iguswa, magani agare, uzogu zintu, zionse zirigo, usaga na iwinda, mpaibere, yaleza, zintu zionse izimbi iguti, usigura na Kristo, alimi romu, ngomu twe, wanchijo, alimi mambungano, agasiabwa, aratobera inchobeni ambali, elio, wabiro babo, bayoso elwa muke hena, mbombobo, babobo, tulabona jintu eji, sigurwa na Kristo, muya, wanchijo, elio musuba, modupona mo alimu imba, elete, iwile taru tanga, utambigi, uzula ibulemu, oyo mjembele, mubaba, oyo, mwaga mumina ibuyo, ma, mbuto, yaga pasuga. Inamye ye baibere lati, oyo, mbusu baba mamanino, uti, oyo sigura na Kristo, uyoje nga inyiga, yonsi, inga, uyoba uyo, mwerwa mwenini, abo balama sina, haga vikwa, mpogo, yabu miyaga bere, kuswa, marengelo anyi. Hilo jindi ogo kusibigizi kwa igwini, wawini, wachwi yaleza, kwa ibununua, wauma, mwoyo oyo, uyouma, nenda, alimi, kubusena uguya, muya usalala, jangusu, iguyo mburi, mwagonzia, elio togonji, igumwesia ujijita, kambobomi, igupia, waberega. Nagari kwamba ura kumutu, jarino, lino, wawari kusola, igubandiga, andime, wamba kuti, saa, toos, insoni, igwamba, utileza, wagaringa imachulu, anjiga, mumasuba otatwe ni na mumasuba ari sambomwe. Dagati mbombo baibe mbori ya gamba. Gati tulijisibu mboni kukonja kutonde iguti njiga nja miaga ili mamilioni. Kukomena. Dagati eyo ijaga jisiji mwi jabujita anchijo. Mumatarigyo wanwana. Dagati mumatarigyo lesa wagarenga imachulu anjiga. Wagora. Wamana. Mwabona. Ino njiga, yagari pilingene, ya kubula isintu, elio nagati. Ndira shoma uti imbuto, yonse, yagari lete, monya ome, iguswa, lusumpugoro mwi, na jintuye mwi. Ilo menda, mwaga swita, ibuyo, kabela mumoni, mwaga siuma, mwaga mena imasamu, azintu siyonse. Elio jintu chijonya, kumuntu si, chigwa sianyo, jindu onse ii, sigunku, nyuaga mwaiga, uyogunu na ibweni kumboto, yagari te awo, yagari mena, neguwa bobo, kabela. Mumoni wa magani mabotu ulagwenzia. Uyoma ibinda. Usimbigizi kwa ibini iwaki. Yopona. Yarojisi umi. Mulinjio. Yoshomu. Unzeri ajejo. Taigonzi upona. Taigisi umi mulinjio. Aloma sinaga vikwa. Mupugu ya umi. Yaga verede iguso kumalengelo. Anjiga. Kayoyu tuga jaga simpe mbuli. Ntu ili jonse. Barimi tega ambo jesu. Likede. Ponya alia. Kulindira. Kulimu uwagwe. Kwa kuhima agati iusigira. Eyo imboto ya mamaninu. Eyo. kuyosiba inchobeni jindi ya aguma mbuli mwili veo na era ujiri mumuswanga na ugumwi zenamubona kwamasuba zeshomi ikuti namubona pali anu uzwa mumwi panditumina anga katendu ikajatizya eyo Irenaeus chagamba ndakakwesa Irenaeus ikuswa lwendo lulamfu ikuba angelo wabukaro mwagabede pero kati jindi jisolo ja mamanino jamubiri janjira mubukaro obwa mamanino yede kuba jintu inga yoyibunwa kujindi ejo ejo chejwe ilirureme chobeni mabona tulimubuzuba chibotu hao Pentecoste yagali jisi ini laguru tangaro akakukurusigwa nchobeni mweya ila ijita kulikonse atukwesebu yo jindi shonto atuyeye makani adavida wa wakakurusigwa gonse walo wakati pomeri yangu yafusuga kuchumakuti wakajisi nchobeni ii ikujitika ikupati mubomi bwakwe chinzi jakamujicha ikujitajejo jindi nagali mumuya pambo wakali musisimi ulizi kuti mbwakapede ibaibele yamba bobo musisimi Davida lino kambo wakali musisimi alimi wakali mumuya nkapela wakabona kuboge kuti namuyanda iwejebala jiri muntemba usio 16:8 usika 11 wakati mugungisya mubi wangu akabambwa kubotewa da pumuna hubulangisi pambo tokasi ibuntu bwangu mugehena nanka kuti tokalegeri umwi wako osalala kubona ikubora ero namwambira nkomeri yawe yakafusuka nkambo akabona ndakukwemakani mwejakapethe wakabona kuboge alimi wakali nchobeni alimi nkomeri yawe yakafusuka alubo Davida wakajisi nkomeri imbi yakali kufusuka muli Samuel wabiri mukuti mwakusya mapenso anu Samuel wabiri 6:14 wakali jiranga ibakatolede ibokesi zinkondo wakali njite akutola ibokesi ya mwami elio wakali tolede uselero wakulibika kunembo ya Dagoni kabela Dagoni wakawita ubushu kwakwe alimikatola munze ombi kabela zipenzio yagali utuga yagali ejo yagali jintu jipya maningi ibakasola kuba ajo mumasuba au unselero okuya elio tibaka kwenja uligwisha kambo yagali zwide mubosena kwalio ino jindi nibagari kubika angola yabasune akutalika kuphiruka ino jindi Davida nagabona pogesi balibohora mulizina chaga jita wakasula maningi kabera nkomeri yawe yakafusuka yebokorosyo jindi nagabona ichwe balibunwa kuchokera muisraeli abo wakasiyana mumuya onse kusunguruka mulibo nya komeri yawe yakafusuka nyomwabona tambo nzi wakabona chwi gali bweda ero ndiye kuti eyo inga chabamba imuntu oli onse ubukulusigwa anini jindi babona inde imyaka eyi yonse alimi pao ichwi yabwini kujishomezyo ikuti liyoba muusyakwa akusimbikisikwa ino nchindi lino atubale ndi ndikanana maningi tekosika ulijaeji elyo ndamujata nyonse okuno mane 10:30 ndakamwangulula kufambana masiku aina abobo ndelede kumujata wajindi jiwotu jilamfu no masiku nya pepe ndali musesyabuyo mwabona ndili kuyandabuyo mbuli imwami mbwayosololera lino elyo jindi nagachula chinamatisiyo jane ndakamva ichwi ya munyama wane ikwamba bora bona nojindi kaperede nagachula chinamatisiyo jane batulege awalino inamatisiyo jane lino nguni wakachichula ikaperere tena wakali umwi ombi wakali kwerera thakwe umwi wakali kuonja ujijita hepe ikaperere wakachula chinamatisiyo ijane elyo imunyama wane jirenge jipona jirimbuli sigwazi jakati uli Johane bora bona obo masesiki ane amabambe arununuko asisidwe mu Bible kambo kaperere wakali kujichula mumati amwe teijo chakali kwamba ngao yo masesiki ane awa nakutondesya mujiminisyo no Johane kanizina wajihwisya nape ere wakalemba ejo chakabona pene chakali mumaseseke abobo wakalemba ejo chakabona ikapelere wali unamatulasi namatijo kapela lesa yakali biyo jiwununa yakali sivu mumasuba akumamanino mwabona lino pakaji sizi iminisyo halimi pakakwenthauzya mulichijo akujita ikamuthu iloko zindi zimwi mwabona petulisi takasumanana kwenda phela lino mumasuba akumamalino tulakonja ikujapuka akubona awo pajakapete elyo ejo jerete ikujitwa kuteti kumamalino abukhalo wamngano pakuthana pabuyo kukwempwa Wawamwi mbwa kwanza ikubamba. Imungano gwinda mumapenzi. Tandizi pere. Ino iyo indira nzi mumapenzi. Naguli taijisi. Taijisi jebi. Ndamba. Ndamba mungano. Mungano iyo inda mumapenzi. Pere. Ndamba uramagani. Anabwinga. Inabwinga pepe taijisi jebi. Imurwana. Pe. Nagasala zikwa. Mumusa musarazia. Halimi. Tagugwe agwalo. Tagugwe agwalo. Ibema wachijo. Halimi tagwe. Yeshede, alilondogete, mberi yalesa, agobo ino, amui mapenzi, ngaguba, salazia, nzi, peleba mui, balajita, imungano, yo inda, mapenzi, pele ikutali na winga. Lino lino, wakajigwe saibu yo, mishubo yonse, yazi minisio lino, muli imungano, nowa, chiko zenyo, ya kawesuku atala, wakasumana na mchibi, mabona lino, wakawunka atala, pele inogi wakawunka, lutanzi, ejo, ya ijigwa zenyo, ya basari abo banga, bayonjira, alimi, ya utanaba, chindi, ya mapenzi. Lino tujana kuti o, yugabele, wakachula jina matizio, lino mnya mamutanzi, wakajana kuti, ikuti na, mwabona, mnya mamutanzi, wakajana kuti, wakari ii, mnya mamutanzi, wakari mulavu, chirenge, ijipona, wakajana kuti, mpugo, ya makaro, ambungano.
And then the second beast, I believe, was the
Iyumpao, mnyama wabili ndashoma, wakari ibusu, wamusune, na mombe, alimi mnyama watatu, wakari ibusu, wamuntu. Pele mnyama wane, wakari ibusu, wasiwazo. Ino eo njenzila, ini, otokaba chana, na basunguruga ibu yon chobeni, mbulibobo, eyo, njenzila inchobeni, wakari kidwe, agwalo, mpugo awa. Ino mpawo mboli mwe mupati, jende jemwe mflorida, gaisya, gati ipugu yanchitu, wakari mwuri mwiyo, wajende ishontu, mbungano, imbungano, yaga chanwa, umagani mabotu, one, yelo tujana kuti, mwombe iguswa, ulijejo, kuti alo umagani mabotu, one, ayo, ajingiri la pugu, ilianchitu, iswa, uli ayo umagani mabotu, one, apugu ilianchitu, bagare mwa inchitu, yamu ya usalala, mwa apostolo. Edu jana kuti obya mupugu balo bagirangi bagari kede igabangirira gutwe unyiga kumbo kumusanza amuyeye inzira motoka jitro awa iyo inzira yabubotu ilondogete sinti yonse mwasiaga umma igabera igajo ino ndi anda kuti mubonese gati bora ubone Johane ino ndi anda kuti mubonese alubo na utanaba jeji ino eji awa mbasi kutantaba mamanino Uyobunona, ikumerega wasikuwa na Kristo. Juunza masiku, huma, nyua, unsi yajipayu. Ibusiku utobera, imbeta, ibusiku utobera, unka, wa, mamanino, abu karo, mamanino aji indi, azintu zionsi mwana. Jindi, nagatowa iguchu, igago, monya, uli ejo jinuantisyo, yajiroba, ogwe. Igutirwa imitiba, alimu zintu zionsi zimbi, zira, tirwa, ino, zinzi, tandizi. Amone, perelino, Arijeji awa, wajana kuti oyumurombwa na awa, kusigwaze oyumuntu oyo, na ejirenge, ijipona, jaga chila awa lino, na mumachi amwi, uli makalo one, haindene, anchijo, wali bukaro, wamulavu, alimi tujana iguti, obumugoba bukaro iwane. Hili wakati, wawora ubone masesege, ane, apugu yarununugu, aga siswa mpugu eri, wawora bona. Hili Johane waga inka piyobona, kabela waga bonambisi, isia sia. Hili alubo sikutanta nguwenya, ata liambisi, isia sia. Lino walo ujisi izina litegwa rufu. Namubone, wina sikutanda umwi, na wina imbisi, na wina jindi ejo sikutanta onu, na gasola imutanta. Iwaga jisi, oyo imutu. Taka jisizi, pere lino witwa kuti ilofu. Tajambi tuwe, mwabona, walowa yugunu walino, obo mbwabete, ngurofu. Obo, mbotu kwenye kumuga, alijejo, kukoba, ankamba ugu, ujibamba antangara rogo, pere kufungwa jintu, jagurwa, ejo, jirwana, ijeni, jede iguwa ilofu, kambo, kulibi yosu yobiro zintu, ziungu, bumi alofu. Harimi ejo jitonde jaguti, chiyubunusyo ya muyo sala, ya jeji, mubusma uno, jalo, chabwini nchobeni, igurwa, urofu, kamo echi, mbri, utabone, iwa mana awa, walo mbomu, mwabona, yeri oyu muntu ulategwa lufu lino tiwagambwa uzindi izimbi jasi kutanta oyu pere mbawunga lino tambwa iuti ulategwa lufu pere kunsi ya jobo nisyo ya mlavu lino amlangirire lino ndianda ikubala jeji gabotu utegwa nibe masimpe jiremba abusena umwi heingwi awa unsi utali unsi ya jobo nisyo ya bukaro wa mlavu na ya bukaro ibotanzi ibukaro wakutaliga eji eja kaibununwa ibukaro butobera wakari bukaro wa musune wali mbukaro wa musinze bukaro wa agati gati eja kaibununwa obo mboja kabete na kamunyama mulimotu wabusongo wimi nilabasu kwa mbururo Dutha Wesley abamibambi eja kaibununwa pele mbukaro wasigwaze mbukaro wa mamanino mbukaro wabu sinsimi wakugwerete uyobuga ibuga nasi wabu sinsimi mwabona ulingwe tunzie yose otubora ino mpao otube uyo tuamuga alie anini sunumasi utegwa tunguise umaninina lino mfide zinji mulabona ezi teganani ibuyo unkamu ee oguno ayema tepu ala unka wonsi mwabona kabela ndede ujistarazi kabotu kambo mtumwe uyojana uyo tepu yomwe perio mpao utina tajani amwi ambi wonsi baragora mwabona lezi waka shomezi ya jeji mwabona uguzwa oguno wamamarino ukorela uzintu ezi yonsi yandene yazumanana na unyonganisigwa kuliku bagarigisi makemesi aeria bagarigisi zikobera jaeria oo ikwagari ibantu abo Johnny Alexander dwe ulisiki dwe utalo kuya kakunga iwa jikobera wakati wakari Elisha alimi tuwakari jisimishomo yonsi yazintu muli ezio ino chinzi neguba takukwisha ibu yowini obo kuya utondeze kwa mwabona bagari jisipa Kristo aveji chindi ya Jesu baitana usiga mwabona balajita eliyonsi usatani gaita jikosienyo chagwenu ya kunyonganya mizesu arushomo robantu jintu gaitana jitiga chonyo wamana saka marieli tagamba jintu chijona kubachuta wabusuba obo wati sena kiwa gali imutu wababuga ulibanda iwaje eyo bagatola wali mianda yone munkanda bagaloba abumibumbi kati wonse mutavitata wangu wabuchuru wataka simpa Yesu wakati yosimpurwa amayeri wakati ambalege balike utinabalo yuti na nchaleza zata jiga ya bahari boyo ele utina mwaleza nyori chana igura naleza imuntu wakabele siya busongo wakari mwi linamubone linokumanisya masesege onse aya lesa wakashomeja uti uyobuga Elisha wakasimpe mtu umwe unona nitu amuya oyo alimwe yoyo bunena wakaushomeja muli Malaki 4 yero ndi jisibule mbo alugwaro oto twamba kuti takulibobo yere ndi anda ikwambaula umuntu oyo mwabona ba tokonzi kujibika ufumbwa siwiyo wabubombi wini mwotu ulizi kuti wabombini kuti bala ulangira pele munzira njiona buyo wakabora iwinda kuli Johane yusolera wajindi itangi ya Kristo ba ibaga musiba tambo wakari jintu jiribobo yaga sisimwa inguwe ba wakerede ibamba imasena onsi agari atali ikuba ansi masena onsi agari ansi uyata masena aji nchimene ululama eli oawa iba sisimi saya miaga ili mianda yajiroba akumi haibiri ya kutanaba uusiarwa iwagwe walimi Malaki miaga ili mianda yone katanabora ajirao onsi awa sisima nguwe alimi bagari ikulangila igasila nakuchulu usele musikwa alimi oi musisimi genda konya kubusena musago uwagwe mchanza yagwe uzwa iwaleza ero chinzi jaga jitika mtu oyo wa taka kwenja akwalo tondezi ya ikadi ya uswananu taka kwenja tondezi ya pepa ya zierero wakakara munkanda ikata jisi waluwiyo wa ujigoro walionse wakambirwa ulibasimaka nagari uchi wakamunka munkanda jendi nagari imiaga ilifu ya kukomena inerufu uraba uisi anjina ili wakakomese kwa kubusena mbulimo wakwe wakari mnyandisi maningi unyongana antuomwe ama seminari amui bagerete, bagerete, iwa ambilisi ya Mesia. Lisa, takunza kubelesa imutu pakazvite izinthu zyonse zyakuye kwa pukombe takunzi kujijita mkhambo lyonse kuyo tirika monya mushule ndenzira yabwe yabwiye kula tirika mushule kulijecho apopo launka ndiyobona ntho imwe walo usala tirika mushule kulijecho ibamayi topakamba yabota kuti watanta muuswa kuzinthu ezyo akushoma kuyoleza erujana kuti tibakamuzi ba abalowa aposolo aimbi alya tibakamuzi ba vakati ba makwaro ahamba kuti kalembi bahamba kuti Elias wakati wakasiya kale nkhapera timwakamuzi ba alimi awo ekozyanya vupuke nakukwempha kuyonkha khapera payo lizi ejo jilingwisha ibwenzo perendisa muyozi ba ikunene ikumbi iwainda sunumasiku ikuti na mwami wayanda nzirabuyo mbo jiya kuba mwabona uyoba usisidwe ikaphati thakwe uyoziba ujatiza mkhuko nakujeya inyika yoye yaibuyo usumana na nchopeni iwenda mbuli wakajitha lyonse mwabona alimu ibuyo eunjenzira mbo akajitha lyonse yomulezi ndazumbauzya na omwe namba pesenti ya 190 ya bantu anyika vakasola ikuzina kuti Jesu Kristo wakaliko uno jindi nakaliko okuno tena mukalizi jindi Eliya nakasisima ndasumbauzya na wakali umwi wakaziva chejo na kali wakalizi kuti wakali imunthu wamizezo yenzu uthala okuya umwi zikuyendeleziya muthala ere vakamusulayika masimphe wakali chejo chopakati tikhambyo alimi ndiyeya kuti kufumbwa muna Kristo wakazarulwa walo mushoko wachikhambyo kunyika phambo wakachinthwa wakaswa kunyika imbi muya wako wakaswa muthala ya mukero alimi eji chinthu awa jiri inyongene mphawo toto inde ne kuli chinthu chimwe chilopite ero ujangidwe manini kunyika wayerete ikuba wamizezo ya kuchulu alimi ichulu liphone na kujwi lino tulabona ikuti chinthu yephati yakaitika lino kulashoma kuti kuyerede kuyoba ikubowola kwa muyi wabwini wa Elisha wakambwa kuyoba mwabona ilo tuyerede ikuyeya kuti kuyobako mubube kuyerede ikwawo achindi wenda tukikantaliso yao lino elyo tauli takukabi kapunga ndi naimphana amwe msuma wangu mubotu ali checho wamba kuti iyoba nkhamu ya bathu ndiyanda ikuti ndithondezi ejo kuyinda kulukwalo lesa uthakwe kuchinche nayinchi makambe akwe ikuti na ulachintcha pakuti thalireza mamowa khambo walo munthu ufika limi walo ulize buyo mbuli mbwechita alimi ularuvizya leza tayinchi ibwambe ibwakwe kuvita kuchindi nchonya ya mumunda wa Edeni wakabamba mubambe wa runonoko opo pakalipolowa elyo twasoleka kwiyo twasoleka timo yangu zimaninite twasoleka rwiyo lwakulileme ndiwamisezo twasoleka chimo yakapungwe twasoleka zinthu zyonse kusungirisya bonse kuba anthu omwe nakuyanda ibanthu bonse anthu omwe azinthu zyonse izi takwe kusena ibuno waruswana nophere onse ilyapulowa nyakubapoapo mbaka ni ilikhe eyolesa njaswanina munthu leza lyonse ulapereka amukhame omwe ndi bantu popero pa GC mizeso yopiro wakanyina abasinsimi popero paphati anyika ndivakali kusinsima achindi chomwe amulange kaindi akupona ikuti na vakaliko hephe munene ikuthali bambira maningi kuyerethe ikujana munthu omwe ulephede jakumaninina akuperesya munthu oyo ulamuyanda ula munthu oyo pere kuyoba omwe ndiyindi chimwe munthu omwe uyoswirira ulingwe ithwi kuthwi pekwe indaba eyo omwe umbi thamba payotathamuka ulindiryo mbombowo payolindira ali mbubowo mbwamba imwami ndiyo mphawo akakendi ikusikira yindi eyo yosilikizwa kapothu myo lino ibanze ibanyika payojisulahika phere imbuto isalidwe mbuto yakakanzwa muli wakakapete mmasiba a Jesu ndiyindi oyo mumuni niwakamweka iyo mbuto yosika kupuma muli ibo payojisiba payojuhwisya amukayandike ikwahamba bala kuchatikizya indiryo wakati munene ndakuziwa kutheti kuli musisimi ndilizi chindi mesiya akupora walo wereteku wakati ndendime musankhwa oko wakali kunji akayandika ikulindira ibusiku wonse akulindira busiku ikuthopera wakali jisi ponya awo wakali murwendo lwakwe wakali kubambira kuchatikizya ndiryo ndino amuyeye lino mubukhalo ibuthanzi wakali bukhalo wa mulavu uyo ali mulafu wa mugo wa Juda Kristo wongereze iwawe mwini wabome igatola ibukalo obo oyo wakali munyama imutanzi oyo wamba nguzu wakafira iwinda kuchwi ya mutonsi ibukalo kutovela wakali bukalo wa musune na bukalo wasikutandambisi isia mwabona ino gambo ya bukalo obo mutanzi wakali bukalo imutuba iwakali wakuti mwuri mwuri mwegamba ibantu yonse gabati oyo sikutanta imutanzi ituba yakali nguzu ya mungano yaka unka uyabusunda elyo ujana kuti wakapekwa mushini kuti eyo yakali inji yakali imbungano yakali mbungano pere uli waka inka ika inka kuromu konkuko kwaka ya wakatambula mushini wakwe ino bukalo wabiri wakali wakali wasikutanta mbizi isubira wakali ibukalo wamusinze elyo lino ibukalo kutobera wakali ii iwa muntu wabukalo iwakali wasikutanda mbizi isia elyo wakali wabukalo wa tulambolulo wabona jindi elyo ichwi yagamba lino sikutanda mbizi isia oyo wakali sikuwa na Kristo elyo oyo wakali iwamba ora mubukalo obo wakali nini wamboli muntu abela wakali ibusongo upampu manche njela wabona elyo heba kajumbisya wabona kibaga gaita kibaga mupazina wabona bagamba byokuti wagaunka hele lino jindi abora gali ibukalo wasigwaze longwe oyo leza lyonse ulaboze ntya basi nsimi ibagwe mbole basigwaze gali tamwini ikuba sigwaze igwaze ulainka muchuluma ninge tagwe jintu jembi jigonja umukuma gali byo muchulu omya hele wagapangiwa ibusena o jindi ainka muchulu omya ulaboze ibona awo mpabede batu bamwi balatanta o elyo abagonji ikubona obabede abobo tajigwasi ikutanta ogwe ere kuti na ula ere mderegere wogolegera kusolega ikuuluka anto omwe asikwazi na rubanze nanka omwe inga wazapabuka walowerede fundirisi kwa nkambo kakoko paunka ero ndepenzi asunu tabamwi atufundirisi kwe kulabotoka jakukwamba nyoma bona jindi twasotoka eryo pere twerede ufundirisi kwa jindi wasika atala alia akuba akubona kumbwisya kwambana iwasikwazi ubona ejo jibora akusiba yakujita lino ibukalo wasikwazi wakali bununa lino tujana kuti obukalo wasikwazi wakashomeze kwa mujiubunusyo 10:7 muli Malaki 1:4 okuyoba mumazuba akumamba lino mwabona mwamubo ikuti kuyoba okuno ya
We find out that he's riding on a pale.
Amzive lino oyo mulongwana tujana kuti utani de ambizi yesiasia. Yesiasia. Oh ma. Iwamana amusive iwamana. Ba protestant bali mamilioni ari sambomwe alosere muli mutoka kwesa ikuzwa ikuzwa. Kuli ya kubamurwa iwabolemu ya smaka ya baka jairwa irushomo. Urom masibu aina.
Up to the
1500
mark.
Kwa jana kuti ikusika mpa ya 1500 ndashoma mwaka kabede na 18 teyei ikawoto lino pere bali mamilioni ali sambomu ya rosere baka jaigwa ukazia mbunga nontanzi ya Rome tajikambi baka konja uliko zianisia musina yaka kuzianisikwa ya akutegwa lufu wakali masimpe ino leza ulisi bionzila abo baka jicha ipa kumuya ibinda ukutwana iwawe mabaibere uisha iwachwi oyo wongwe wakabika bali mamilioni ali sambomu ya rosere ucheba iwachaya ili antela mwini mabilioni bagafwa kumuya kukuyise kwakwe kwakubeni tajikambi wakali kuonja ulika isina lya rufu mwamubona sikutanta ikusena kutanzi mbuli sikulwana Kristo wakali rufu ukutalika pere wakanyina ikambo kaindi pawo wakatambula imushini umwi wabutatu bali mwijindi na akajita pawo wakakamantana satani wakamantana ambongano yakwe ajesi ambo wakali ikuenderesya yobiro ikaindi sikuruwa na Kristo wakali satani muji wajamu. Ndiyo mpao awalo imusali Matayo ndashoma mboibete jipadi 4 ya tuambila obo satani wakatola Jesu mwami wesu atala umutondesia imami anyika osi angao mjini ishonto wakulemu wangao datondesia ulingwe wakati alo akali agwe avonyo mwabona mpao ikutina wakonja ugamantanya jisi jagwe ambungano yagwe antuomwe awo sikutanda mbisi isubira inga wenja masimpe weledi mabona ninchonzio lino pao tujana iutimasese awe awa momungano ajisi ijawe jibela jane jamuni mwawe ulategwa munyama lutanzi ulategwa sigurwa na Kristo mabona pao ulategwa msisimuvechi alimu ulategwa munyama lino tumujana iuti awa muguba witwa muri munyama lino nyanda kuti musibe ogo kuzwambisi iyane elio mumbisi iyane utina mulabonesia wonse imwi ntanzi yakali kutuba elio mpao imwi itobera yakali kusubira elio imwi itobera yakali kusia elio imwi iyane yonse izimbi yotatwe yakali mirimwa mulinjio pambo kusiasia kusubira akutuba abobo kusanganya anto omwe mabona wa ya yakali yonse isangene muli imbisi yomwe mabona elio awa waba wane na mubine yotatwe muli omwe elio yakasanganisibwa yonse mujintu ejo jomwe lino ndiyanda kuti mubonese ibona babo ambone kupasaula igambo yabone yamasamatiki yazi yakumuya lesa uli mubutatu eyi njane walo uli muli yane awa ntanzi zikulwa na Kristo ituba yabiri musisimuvechi isubira yatatu twinina wamachulu anyiga abusena bakusalazisi ya miuya yabafu isia wane munyama imbisi isiasia satani gatandwa ikuzwa kujulu mulayanda ikubala ejo Yobunusio 12:13 satani gatandwa ikuzwa kujulu pahamu Yobunusio 13:1-8 walifungula umuntu wa munyama warurutanzi ngusigula na Kristo kuhisya ibuyo buyo ikutegwa Nikolai hao walo waba uswabobo vya kumusisimuwechi utina ngusigula na Kristo sigula na Kristo urarwana mfumbaji ncho yirwana etwe yalesa jirwana lesa kambu etwe ngulesa matarigiro wakari etwe alimu etwe yagari antomu alesa tabela etwe yagaba mubili wabuntu Kristo akukara agatigesu iloni novalo urwana etwe abobo ngusigula Kristo kere muya tawonji usamigwa imushini akukega ambo agatambula imushini ibutabuyo ibutawe mumu elio mpao jindi na agasiga jindi ya usamigwa imushini hao wakaba msisimimubeji wakuisha iwagwe wakuruwa na Kristo mwajingwa hao weza cheba kambo laga mantanya nguzu ziagwe antomwe hao tare de kubuzi ya mtu walomwendezi wajisi walomwendezi wachuru ulatambula mushini wabutatu uliwambira muzezo utegwa ibusena wawusarazi ya miuya ya bafu mbo ibutina ibutina bamwi babo baga kwa iga indi ogwe imwi baga jisimari yanda wabadela iguswa wakari ikukonja wabagombera iguswa mulimbobo kambo walo ulijisi inguzu ya kujita ibobo usigwi minina ninchoveni mwabede ulaweza ibusena waleza anyiga ibutina ejo tajiri antangara mbole jintu jiri jonsi wakajitana ajisomweta ansi inda mupaibere ikubala nyerwe ya nombolo isiakwe asintu jonsi zimbi mboi mbalete chokera ponya awa mwerwe iwane ikutari mwerwe watatu mwerwe wane mwabona ino hatu jule jirumu chof hatu valepu yo jineni kambo tula abaji indi ya ujijita elio hatu vale jirumu jo jipari 12 akampango 13 Elio wora dilionya wakari mususuma mpati pepe dajana ibusena burubiti ga 13 Elio jindi simuwa na agabu na kuti watandwa ibuswa munyiga wakapenzia mwana gazi oyo wakasiara mwana mulombe ino nyomabona wakatandwa munyiga akulifungula mboli muya wasikuruwa na Kristo ulifungula ikuba mumuntu oyo muntu Urajimcha iguswa, ujintu, yomwe, kuya, urijimbi, iguswa, umuya, wasigurwa na Kristo, kuya, umusisimi. Mubechi, elio mpao, munyama, kunjira, mulingwe. Mbubonya biyombuli, mbungano, moigomena, mbungano, yagwe, yageenda iguswa, iguswa, ulisigurwa na Kristo, musisimi, mubechi, alimi, mbukaro, mbupati, ujisa, munyama, oiwerete, uyobuga, abobo, mbungano, yaba, munjira, mjionya, Binda, mkulula mikwa, usalasikwa, harupizuramu ya usalala, mgo Kristo, gali, mubantu, mubonya ibuyo, elio uchisijintu, ijini, janchijo, iguya ogwi, mwabona, mushowo wanchijo, mwini, ngoyo mbabete, mubonya buyo, oyo, nguwe, wakatandwa kuswa kuchuru. Ino jana kuti mujo kunicho 13-1, igusiga u8, ilundagaima, ata ya misenga, yarwisi akubona munyama gabhuka ino njai 12 oko vakatandwa ino amulangirire ikabona munyama gabhuka ikuswa murwisi gajisi imitwe ilijiroba ameja alikumi alimi atala ameja awe mishini ilikumi elio atala amutwe awe sina yabusanti elio munyama oyo wekabona wakalimbulisiruwe amatende awe oikuti ntwalijisi ijeni lino nitwapesa ebusiku bonse monya musiminisyo awo akutondesya ujileta jikamenina ulingwe aluvo ufumbwa ibonje ibwanu mulisi obo ikuswa kuziyo zimbi gali matende ama segese amulomo wakwe mulomo wa mulavu asimwaba wakamupa inguzu yakwe yuno a wami a satani walifungula mwabona endakabona umwe wa mitwe yakwe mbuli ya ingayaswa burufu ili kuyansi mbuli mbotunka ikuti na mwenda jindi mwaku jana ijindi yakubala kuyansi epe atubale ibuyo anini ili ndakabona umwe wa mitwe yawe mbuli iuti wakayaswa ilufu kavela jiasu yawe yarufu yakaponesigwa alimi inyika yonse yakagambwa kumunyama amulangirira buyo mtasoli kulangirira komunizimu yaili chinthu chita chiperesyo ibereka mumanza aleza umukwasya iuzwa pomwi kujana iuli ya mkoto yabulo mbuli mbotosika chiunza masiku mwabona ili vakakomba simwaba nguni wakali simwaba satani ngombopo isimwaba usubira iwatu oyo wakapangusu kumunyama okonkhwaka jana inguzu chakwe mwabona elyo wakakomba imunyama kwamba ngunu uli mbuli munyama nguni ukonja ikulwana anguwe ili ukaphekwa kulingwe mulomo wakwamba zinthu ziphati zyabusanke angusu yakaphekwa kulingwe yakusumanana kwa myezi ili makumi one aibiri ili wakachula mulomo wakwe mubusanke kuliresa hawo komubede mwabona ya usankha zina lyakwe umupha bubande chikombera chakwe kuli mbusena vakukhalira kwa muya usalala kupochitha kuba busena mu Rome Vatican City inga mwasanukabuyo abalo vakhala kujuru wakabasankha kuyinda kukwamba kuti pakali vasikukomberesesya ili wakaphekwa kuli ngwe ikulwana basalali kapera wakachitha akubasunda wakachitha wakabamupha kuchisamo chakumphira abasanisya kubadavu akubachaya munzira iliyonse njakali kukonzya angozi yakaphekwa kuli ngwe kuyenderesya mikuwa yonse myambo amasi tiyakaba munzira eyo mu Romu kusikira Romu yabuhedeni yakasandula iwa Romu yabuphapu angusu yakatolika yakasawangana nyika yonse ikuphanga imbungano yakatolika yabonse ili wonse vakhala anyika vayamukomba abo vanakachisimasina abo alembedwe mu bhuku mthakumi mafuta angu awaini mwabona ili wonse vakhala anyika vayamukomba abo vanakachisimasina abo kalembedwe mu bhuku ya bumi yakaperere kusakumalengero anyika tina umwi ulijisi ikutwi ahwe oyo usolalira mukwange yonkha mukwange oyo uchaya ikweresya icheva uyo uchayikwa kuweresya cheva ndo lulukatiro alushomo lwa basalali ino twakali mojisi kabora masiku ainda acheva lyakwe ipati ikuti achaye wajana kuti wakachayikwa ucheva awalo cheva lyachwe ikwi lyalesa ndi cheva iliwosya mapema obiro ilamuchaya umuphayaula ansi eni amulindire kusikira mizusumo ili chiroba ikandidime machwi ayo unkhamu eyo ikonja kuweza ntchoveni ichwi lyalesa akulipha obuya ndiyotendula akunenga elyo payokonja kujala imachulu payokonja kujala jeji na kuchita chechu kufumbwa thopayana ulemu yochayikwa kuchwi elyo iliswa kumulomo wako ilivosa ikwinda icheva yamapemba obiro vayokonja kuichira mathani ali mabiliyoni amwanda anzenini ikuti na pali kuyanda amen mfunga ntchopayamba chiyochitika thambo ndichwi lyalesa iliswa kumulomo walesa inya amen lesa yonse ndichwi lyakwe lyonse kulaperesya munthu kuli kuthauka leza naka ichira nzeni kumusanza okeya mweke pita eli wakati musa eyo ni ntchito yako njokwambirapuyo jakuchitha khapela koyaka chichithe wakachichitha echo kumaninina mwabona na nakakonja kusala isuka kuziyitira nakakonja kuchitcha mwezi kuziyitha na mungu kuziyitha perewa wakati musa eyo ni ulasala imunthu ya ndinobvira kuti awa ndiwe Satani nagamana ikutandwa zwa kujolo vavali fungura mwini momonyama iyo lino wano munyama zikurana Kristo msisime mubeti ali mwinino munyama iyo vakapegwa izina ya rufu ali mikehena ila mutobera uzvide Satani ajuno jagwe jagwami oma anyika angu Satani mwimenesi anyika ikuti lino walo mutwe wa mami anyika mami ngaonya kuya ngakatondeza umwami Jesu muli Matayo 4 Satani lino waba imwami ikumanina lino ejijitika wakwinda ikaindi walo musisimi muweji lino uyoba munyama wakwinda kaindi jindi akutchula chipanga jakwe wakuya abajuda nyomulisi nziratu chibotu ambone lino yopegwa moyo wa munyama jindi ejo kabera Satani yolifungura imwini kambo jindi imungano yakunka kujuru Satani uyotangwa mwabona yayitwa pao ili konse utamilizi yakwakwe kwamana inofungwa amulange mfungwa kuti sikukombelezeja kajiri ajuno jakwami Satani inga waima alya ikutamikizya kambo ngusimulawo uruba zulumbi walo murwani wa Kristo ilo Kristo ngu walo limbwi alya murwani limbwi alya kamba pererindira Adamu wagawa Adamu wakajitajeji yakamusunda yakajitamuka intu wakwe kushoma bubeji ilyo wakati wakanyunyonga kulimbobo dayitana pere ngoyu sikuima kati kaimbwi alya amen sikamuka wamunononi amen kaimbwi alya ulowa ibonja kubweza moyo wasisibi mubyabi maningi agojinta sikuima kati lachono jawami iye munene Satani wakati pere bachisimulando kulakwanza kwamba tabari bobo oyo krogosi wakanswa kupangwa kukwisha ikaimba kukwisha mubala ikuswa kuli inki na akaimba kalikonse kajijana yopasaula ikusikira tokajijani arubo yatokera kumakasi ali mwirwendo lonse kuchokera mumoni wa kosmiki kakuindirira mamoleku kazintu zyonse zimbi kusikira jachokera kumatali oko kujakafida yaronchirenge isi jirenge yakajitakuswa kumulengi pere onse makemiko ayo akapangwa akubikwa anthu omwe akapasauka alimi kukonse ibuyo uliko kuli chijo yayiko pe ajalo chijonya chijonya jinthu yamenda mbuli mbwajibete ilasangana krolosi lili nditwe amen uli mukulilesa yonse jilasalalo chechijo kulowa kwa Jesu Kristo chobujita kumwana wini walesa jindi alilekelela jibi ejo limikira alya karulamitwe muli ibwakwe lose yawe yakwakuti chipati maningi kusikira lesa wakati sekwenzi akwalo kujiye alimbi eli walo mwana wangu chabeni nichobeni ndamwambira kuti na mwambira tundu eli kuti wosiyuka nakutazumba ozya moyo wanu esi ikushoma muli yejo nchomwamba yebo yobora kuchitika inga mwatambula ejo nchomwamba ikuba yebo uli mwana wakanununwa amen ngirisi obo mbweni ndakabona basikale kakaliponye kulale asindi siri chisambamwe chiyandene esyo yeikazi alimi ikuthalibuyo ikukhalawo ulibiyombole lakonja ikulenga basikale kuponya mpaka konja ikulenga izinini nabachula nachili chonse chimbi ngu ngulesa mulengi ya ili kakuthakwe munthu ofika elijindi chibi ejo yaufika oyo yalekererwa akutumphukira mlikrolos oyo wa musamu usalazia Jesu Kristo ulasalazia ijibi jonse ulanjoloma ikusalala datawe ijibi datawe ikamphenda oyo wakasiyalwa iwalesa tajiti ijibi khambo thakonzi kubisya imusamu usalazia ulingwi akati ikangwe alesa mbokuti mbochikonja ikusola kunjira umya dakuli kulachiphasaula akuchithumira kuchokera mphonya uli umwi wakachisandulasandula amen ndalikwa kukombi ndamwambira ndachana chibukurusiyo lino mbuli ejo moji italika ikuyopununa amone Satani manini na ajuno jakwe jakwami iye munene yathondeisya kulilesa yathondeisya kumwami wesu ngoyu mbwabede kakhete awa moyo wabunyama oyu mulinguwe lino ngoyu munthu limunyama diabolosi walifungula walobamba ikuliponya ikwakwe awa anyika kunsi lyakulichengesya wabubeji oma yawe kunsi lyakulichengesya kubechi wachwi yabwini waiswanganya imwini ajwe wakayita jintu chujonya uya ejo jiwasyani chakwe chakwe chajakajita uyo wakali Judas nyaga ili siulu siobiro chaka inda inu wakajitanzi Judas wakanjira muli musomi wakali diabolosi uswa matalikiro wakasi ya wakali mwana waru nyonyo taka izi zia jintu uli Yesu kambo wakali muzi uswa matalikiro konya kambo wakali ichwi watu alimu amu yeye Judas wakabusa chuno jamu yobosi wa mali kabela wakawa umali ubonya imbungano mwaya jita buswa obun imbungano ya katolika uli watuka bona masiku ainda kubadalisya kuna Venus kubadalisya kumipairo kubadalisya kusintijionse itanila iwerana aguwa kwa jintu chijona kubana basimbi bambungano ya katolika bagali ba protestant ejitu mwajisuruwa jukunga ite umali pao bagawida Judas palimi mpawa bagawida palimi pao ba protestant paba wida amalangirire lenja imbizi isia sia mbuli mbali bonye wenja iwawe kogu wenja kwa mamalino uli mbuli wawe kwa mamalino lino ejo tayimu kusuba iwesu ejo jiova ansi yalo chinamatizio yaga hambi kwekane ikambo mwabona mbungano yaga unka iwuchu eji jindi yano jitiga jindi Kristo alibonya anu anyiga mbuli 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 akuba diabolosi umaninide uswa ulisigurwa na Kristo wendo lons ansi winda mumusisi mumubeji pao mumunyama diabolosi mwini eli ulitandide ambizi isiasia ya mubala gonse kusanganisigwa mishomo yonse ya mibala umubamba usiasia iwarufu perejindi mwami wesu wakulibonya anu anyiga unotandide imbizi itubabo palimi unori Emmanuel umaninite inchaveni ichwi yalesa yalifungura umuntu wabona koro norwandano rungi ruligo mulimbabo koro norwandano rwabo amumone sura Kristo utandide imbizi isiasia nibala isangene imbizi munyama oyo wimini na nguzu nguzu siyagwe zilisangene kambo nzi walontu nzenyu ni ninguzu siya jesi ninguzu siya bugombi ninguzu siya mataimon michobo yonse ya nguzu zisangene antomwe zisangene bizi isia siya mwega vete ijisi imichobo yonse ya nguzu pe jindi jesu abu pambizi omwe ya mubala usetiki hechwi amen. Oyu umwe ulasanganya mibala yagwe wa usubira utuba usia mibala yotatwe muri omwe weminimwa muri omwe eyo nguzu yotatwe jaiminimwa muri omwe mbizi ituba mbizi isia mbizi isubira amishini yotatwe muri omwe mwabona masimpe ndaga ubona imuchini irwangu gaima munsi obo agulanga iwangandilegela usia uli nguo ugambo iga grazi alimi nguo obo ngoyo mwagabete igulugulu yipati ali nguo la ukede mujibe kilo mushini wabutatu abobo ndilisi iguti mwini abobo ngoyo mwagabete mushini wabutatu iguimina ijulu ibusena mwagusarazi ya miuya ya bafu anyiga inguzi ya tatu yaga mantana anto omwe mwabona yonse usangana mumubala omwe usiasia irufu wagamba iyuntu yonse yatu nzenyu abugombi ingusu ya madaimona yaga sangana antomwe tunzenyu waro mwami watu nzenyu zata ni mbwabedi muja njezu masimpe mutasoli umindi boshoma buyo mwami wamana mwri mwona gamba wonsi gaindi igale mwri nchijo wonsi musongo riyo azintu mwri ezo siswa kurubasu tutaligabotu amujitobesia ibuyo murubawo akubona na ajirureme amutobesia bana bakaini akubona wabagaba hao amutobesia bana baseti mubone oro wabagabete iutaliguti ni menina igubula iruzibo pepe nchonzio pepe munene pele amugweze ufumbwa ibantu babajea wamu baibeli kushonto logo edyo kuli umwi waga usigitwe uti paulo oyo wagali imuntu mujenjesu edyo wagati waga irubazi ntu zionsi yaga si ikutegwa azibe Kristo wagati tega bora kulindinywe amatwi akwererezia abusongo wabantu pe ndaga bora kulindinywe munguzu yabubuke wa Kristo mbombobo ngusu siamu ya usalala. Amulanje pamwi, pamwi ibabo agwalo, tibakazi janza, yalulio, aliyarumwesi, elio elio, oh amulanje, mchindi, jabukalo, wabasinsimi, kubaka suda, abumibombi, mwabona ejo, chawambana, mwabona, mwabuja njesu, mupampu, abusongo, ibusongo, chayunchoonya, jimu kusia, uzwagulireza. Wakaji singuzo ya tatwe, na iwami, watatwe, watatwe, niga, julu, abusena, wawusarazi jamiu, ya bafu, mwabede, iluwawe, ibu tatu, obo, mwapangidwe, alimi uleinzia, mubu tatu, uzuzi yawe, ilimubu tatu, mushini wawe, ulimubu tatu, mbizi yawe, ilimubu tatu. Oyo mwabede, butatu, inguzu ya butatu, mushini wa butatu, mbizi, yeenzia, ya butatu, ayo maofisi. Omwe arubo, mwabona. Omwe arubo, chibotu. Zibela zyo tatwe zya mulimo wawe, zimubamba imuntu omwe, Satani walifungula. Zibela zyo tatwe zya muli, zigurwa na Kristo, zinumubeji, munyama, zyalo zyo tatwe, ugo zyanya, mwabona lino. Tikozi anyo, yotatwe, lino, ziriko, zimupanga, lesa, lesa, lali ubunu na mwini, awalo, umenda, bulowa, muya, panga, na Kristo, mwana walesa, minda, kuchwi, ili alesa, wabona, heji ingusu, yotatwe, zimupanga, diabolos, wabona, oh, heji a, menda, bulowa, muya, uli, ngulesa, heji oto, tunzenyo, ugombi, angusu, ya madaimona, zisangene antomwe, zimupanga, iwa diabolos, wala kutanzu wa Kristo, okwiga, labola singi zyo tatu, Kristo, ulimu kutatu, mwabona, mwamulangirile obo, mwabola, mwabune, mwamulangirile Kristo, iguwola ikutanzi wakasiga, gali ukwiga, uguswa imalowa, agufa, zamba mwo, obo mkubola iwawe ikutanzi. Iguwola wabiri, mwabuwe mpa, yomuswana mwumirengarenga, utafi, iguwola iwawe, iwatatu, ngulesa, walifungula, amen. Lesa, Emanuele, wagulela inyiga. Bombo bo, yotatwe buyo. Jiwela jane, ya sigutanta, amulangi. Jiwela jane, ya oi sigutanda utegwa rufu. Rufu jamba, wanda nisigwa utamani uzwa ulilesa. Ejo, ferwamba rufu. Uwa wanda nisigwa utamani uzwa ulilesa. Linungutina, tukabika oi murombwa na abu sena. Musela, ikutina, wakatundezi iwinda, kubaibere, uimurombwa na mwabete alimi, walo, wakapwesa, zirundu, iwusena, gwaonsi, mwonya abuyo, mutumpangaligo, niyabusele mga nchobeni, hirulino, ulategwa, usigwaze, lufu, obo, wamuita, wamuyei awa, wabwana irufu, kwa andani sigwa utamani, wamuyei ebasarari tabafi, balaona, butali kufa, oyo unwa maji angu, wakushuma, ali ngwe, wakani tuma, ujisi ibu mi utamani. Mungo, nagaboli gulubeta, wainda ibuswa gulufu yusiga gulumi, nimebubuge abumi, wagamba Jesu, oyo ushoma, mulindime, nebo uti, walifide, walo uyopona, alimi kufumba, oyo upona, ushoma, mulindime, tawe na yofwa. Lazalo, ulifide, ulona, mutayo imusimbi, tafide pere, lona, baga musega, jagusabula. Samba mbubo, oma, mwabona, basalari tabafi. Iwanda isi wakuswa ngulilesa, ndofo, lofo rotamani. Eyo oyu mwabona na late kwa rufu, wababo, mwumutantamwe. Inongoni, yanza jagabungwe, yagabunga nisigwa, tanzi. Emwero imu tanzi, mbonganu, yagabunga nisigwa, animwijindi, nagabweza i, kumwisha, wa Constantine, ukanso ya gunesia. Kwa kama nataba nagazi masiku ainda, kutondezi ya inzira yu Eva na winga mutanzi. Mulimu wawe gata ningaso, yusiga gulingwe wagawa. Winda kutashuma ekwi, yalesa muedeni. Na winga wakumuwe, yu waga siyariwa, ubusu wawa Pentecosto, yu wa Kristo, walo gata ningasiga. Gulingwe, chinzi jagajitiga wagawa. Kuromu, chinzi gaswegeru wabubo tukawwe, iwajwi. Kambo gagayanza kabusumini. Amen. Oma, nda limfwa ibuti. Yungulo sho jabor alindime. Yalubo, ii mnene. Wia jejo. Siganzi kulilemega. Yagusondoga. Yambi jejo. Ele, njibuyo. Nguisi, ejo. Yijita, ulindime. Nari kede, mugati, nkambo. Gajeji, igwa mazuba. One elino. Ibuyo, alimwi, uti. Ibuyo, nderede, igwa amba. Jintu jimwi, igwa anga. Undibamba, ulimfwa. Mburi mtunsi. Yalubo. Nyomulizi ejo, kendi pandrola inya chivatu talika kwamba wala mburi pavo nkabela ulabona silengano kazipasauka gonse usena mbombobo wabona awoke gambo ndamba chinthu chimwe kuti ndili chosiya iwangu alubo ikusunganya alubo mwabona sena mukasowa kubona chindi ndanoje simu ndando wakutwerwa njoamba chinthu chimwe jibamba ivanthu ikuseka pawo njoamba chinthu chimwe jibamba ivanthu kulira pawo njoamba chinthu chimwe jibamba kunyema ndijise chinthu chimwe yazosekwa alimwi njoamba chinthu chimwe ikubona mbochitola pawo ndabona imushobo wa mumuni uli ata liyapo ejo yichithika pawo ndilisi awo pochipede alimwi ndilisi na ndilayithanaphe kuti natajili khala alya muchome weni ya wabaita pawo wati yebo nini anini mwabona ilo iji ndiwasika ansi muya ulatalika kunanika pawo watalika ikubona oko kumwika ndikakusika wonse ubona mbuli opo kusunguluka kusunguluka ganda apopo pekambo ndayamba chinthu chimwe ikupanga kuthalika ikuchoka ikuthalika ikupya alubo mwabona ikusomusondo mwainda ndikhala monya mukanda ikuphayira ibuyo ikwamana ikunsi lyaponaniki elyo ndilisi eji ikuti jilirulemi kuti na mulashoma leza ndilisi mulachitha amulange buyo umabanino amphwi mwabona mwabona chipotu mwabona ino lufu jamba kwandanisikwa kuthamani zwakulilesa alimwe amuyeye lino basala litha bafwi amuyeye nakuinga wakwe wakaphekwa mbizi isiyasiya ndamba isikuthantha wakaphekwa mbizi isiyasiya yakuinkha ayo wakaphekwa imbizi isiyasiya yakuinkha ayo elyo wakenzya mbizi isiyasiya ya lufu lino tulizi ejo mboja kapete tulizi opo mbungano mboya kapete iyo muyeye busiku kwainda tayakalibuyo muvule wakali panyina wasibwamo elyo twakajana kuti ejo che yakamupamba iwa muvule wakali mwanakazi oyo chikwazi yanyo ya mwanakazi ndilibuyo ndi barabi ikwamba akati kabungalisange ele baibeli yambapo imwabona apopo mphawo tulamvwisa kuti oyo oyo mwanakazi kuphona yakutashomeka kuzikonke yarukwathano ero nyo mwabona walowerede kuba mbwamba mwini mbwalita mwini namalero wacholu inga wabanakuinga waleza leza ngu Kristo iye twakajana kuti uchitha ibwamu alimi uchitcha bami banyika uchitha ibwamu alimi bantu wonse bakubi abantu balemu nyika yonse yakathopera nguwe mwabona ero mpho twakajana kuti wakasiyala ibana basimbi khapera bakali basibwamu tinzi basibwamu titha muvule chinthu chomwe zibwamu bwamu bobi mamambe ikuchitha ino pakachitha nzi ikapunganya ikajana tiyanza zaisya siyanza yakachithwa amunthu pentekoste achikungo chonse ino muthalekeli manjezezi anu kulokera munkhomo yanu pentekoste ndimwayambira chinthu chimwi athulange chinthu chimwi monya mubusu kwa mubisya kuseremuka mugwagwa lino unkha kukuhunga mfaini amulange awa tuponena mubukhalo kwa mbungano ya Laodikea alimi obo bwali ibukhalo kwa mbungano ibufubaroko kuti bonse babo ibukasara abuleke obo Kristo mwayakali anga asoleka kuchokera mukati alimi oyo mulombe wa Pentekosto yabuya ngati ndili hupite mulombe wakali muchethe luthanzi lino wahuba nchopedi wabona takwe nchomulide elyo ngobo mwakapete wakati ulichinswe ulisampukide mofu muchete mupenzi khapera kwalo thochizi lino kuthina munthu wakali ichinswe ukusena wokuya akakwakwa ukuthachizi baba inga wasola uli kwasicha imweni ele jindi walo nathachizi alimi thokonji umwambira iwanda mphawo uli mochimochipyapi leza amufidaluse yonyo amusibe oma lino amuyeyi isikulwa na Kristo ruwakwe mukuba umunthu nakuinga wakwe ili ni mbungano yakwe ikaphekwa ichindi chakwempha khapera yakachichitha mubukhalo obo kwa mbungano kuwathayira sena mulachiyeya mulakwenza atuchokere anini buyo tachiko tunyonganya ikuchokera anini buyo atuchokere kuchiphalithu anini buyo twachiwala buyo iphali tuja lino twathayira lino amulange eji yakufambana uyo lino ma tu talindi ikuchindi chakujula khapera tatuna thalika peyamubone twathayira lino muthalikira akamphango ka 18 ika chiphali 2 muli angelo oyo mutumwa wambungano mtu wa Taira Lemba ezi ntu mbamba mwana waleza oyo ojisi meso agwe mbuli mabangabanga amatende agwe alimbuli ibutale uwatu ngirizi mirimo yago uyendo rwago umurimo wago arushamo rwago ugagachiro rwago imirimo alimu yebo welede windirira wamamanino windira mutanzi Newa mwobo ndijisi zintu zishonto ya uruananduwe kambo walegela oyo mwana gazi Jezebele.
There you are. You know her in the Bible. She was the wife of Ahab.
Pawe, mulimuzi, mubaibele, walimuga intu wa Ahabu. Eriungoyu mwana gazi, mbunganu, Jezebele, muga intu wa musisi, mubeji. Woyewele deguwa musisimi, waga simpe, iwaleza. Popu, chozio, musisimi waga simpe, amuga intu wawe, Jezebele. Lino, Ahabu, wagele deguba mtu da waga simpe, pele wagali mpelengi. Nyomulisi, obo, kambo, muga intu wawe, wagali musorora uyo, ufungwa inzira, njagali biani. Yanabuti Jezebele, wagatola mari awe, akusororera aba inzira, njagali bianda. Abaro, oyoli itaguti musisimi, mwana gazi, mwajungwa, uweisha. Wenderesia balanda ibangu mwabona ogo kuisha kwa Jezebele iwafumpa ijisi iwujita iwamu ngulia zintu ziturwa umituni ndaga mupaji indi jagwe mpa mwabona wabamu wabwe kabela tage mpa amulangirile igampango aga gatobela njomu suwela mubulo iwagwe nguge hena agabo bajita mamambe anguwe mapenzi mapati ogo kuinka Umapenzi mapati, iutali mungano, lino, jita, wempe, umijito yabo. Ino mlange awa, njo jayaba na bagwe, asibuamu bagwe, igubelesia lufu, lufu wagumuya. Mrajisho mana, elio ndijwi. Njo bachaya gubelesia lufu, ele utina, vajaikwa. Balanda nisigwa kutamani, ya, amuyei, wagampaji indi, jagwempa. Ibukaro watu watalia wagali bukaro wa musinze. Sigu tanta imbizi isia mjindi ejo ilu wantu bonsi wanji azintu yonsi. Nizega badererua walimi mipairo a novenas azimwezimbi minamubone imbizi yawe isia. Pao nagamana iguwe mpa mtu watalia inzi igujincha igu tanta iwagwe iguswa umbizi isia wia gulimi isia sia irufu. Ya mulimo wawe wa mamanino. Ino inga anda pabu yo usunga hanyagu neni. Umukame awa. Gugagareza. Gugagawito waleza. Uyojita. Jindi jimui ya mamanino. Elio mbulibu yo. Elio mbungano. Mbuyaga jita. Yamani. Leza. Gugagatiro. Tawaga chani amunturi onse. Mabona. Elio jindi inagarigaga. Agugaga kuli tambula pao wagajincha na kuunka ilorinu ujisi izi naritegwa rufu banda anisigwa. Beza wagati njoba tola abalo ibana bagwe wa protestant kuhonsi iwabu. Njoja kuberesia banda anisigwa utamani. Pao we bukaro watu atalia ibukaro wa musinza mbezi yagwe isia lino ya sanduga iguba irufu ya mulimo wagwe wa mamani. Amwone nzirambu ngano mwisangana sinamatizyo. Igulondo gabuyo ilio tulizi jirureme muya usalala taurubizi watu paa kusimbizi kwa igupati gindi jainda ilio nitwaga manisi ya makalo aya ambu ngano gaindo ogwe nyomulisi. Ambuna lesa uliando okazi gamoyo walo gatana leta lueta alindwa wagamupa usena wagwe mpa elio musina ya mwami mweamba je wapa imbungano ya protestant intuchijonya alimi haigaji jiti imurombe wasunganya gonsi kabela haigaji jiti yoweza tuyanza tuwawe tuwabusumini abusumini wabugambi kandigwe magani igunji poli pandura mwe gamba mwe mjikago ibuzi wabu mwe kumbere liyaba kutangusi bainda iguantu barigo ogunu ili oguya bagandisi chanikisya kutatikisya injisyo kuninyunguru wansoga kasyonsi zintu esimbi ndagati mtu mwe abwese baibeli iliawe akubora ogunu akwima musiri yangu pao Ilo tawe umwi waga ambajin. Tommy Hanks wakati. Tse, zena wite, jirimbuli, ejo gale. Mwes Branham, ndianda mianda yotatwe ya matepu ayo. Ndiyo atumina, wakuta usibangu bonse. Iwagali batangira magumi osanwe na magumi ali chiroba. Osanwe, gati, ndabo ora mwesero. Ogu ya uzobizi kwa alimu. Saba kasiga, tawe umwi wabo. Kambonzi, wakaba paji ndija wempa. Elyo, yoswa ibana ibago mulufu. Lufu wakumu, yoyigweza eyo junza masiku. Mwami na wayanda, na mumochivero masiku. Azipenzio, ezio, yaga inda. Amulangirire, jitu labu senao. Mwri mwega pa ege pita, waga pa ege pita ibu sena wagwe mpa. Elyo, yaga lijipenzio nze jama malinu. Jarufu, ejo chajipenzio jama malinu. Jauma imbongano ya pende goste. Ndufu wakumu, yalo ifide. Omo mwusi na ilia mwami. Yalo ilifide kumuya. Waga ipaku sena wagwe mpa. Kabela yagali gaga. Dino ilifide. Taigabu garubo. Ilu wala bantu ogwia. Ikaba sola kunjisi ya. Bana Espokopalion. Aba paisi aba mwibambi. Ikuba itakuti tata. Usalala lini anini. Baha. Erede iwusa kuli wabo. Mwamu timuntu mwagonzia. Hofara. Saa Jesu tagamba. Jindi oyo nagalindu. Ona nagasiga ibura mafuta. Taga janape. Ibantu wonsi. Mula mwa ibantu. Kabati nigisimu ya usalala. Nagamba ura umiambo. Pele. Tabayandi iwo ura wonsi ambungano. Muli ei. O. Yebwati. Tanishomi iwuti. Ndianda iwa. Uvusena ulibobo. Iyo mpao wa ambaguti ujisimu ya usalala. Pele wenda mzula yago. Yabulemu. Yebo uyanda igukara mubabiro nkabera weji wotewa zirongezio. Yabu churu. Wede usala mzeso wago. Togonji igukara. Omu ya mwenyika. Akubele gila lesa. Jindi jomwe. Yesu. Wakati togonji kubele gila lesa. Arubono. Abo uguti na tolangiri. Iguti na wakafutuwa nchobeni. Yobotewa miswangano. Ogomu ya usala. Osindigizia. Wini akutondezia iguti. Ituri aleza. Ilibobo, imutumuwa gati ibantu wapanga yongo madingi, inipaguli biliga, yoli biliga, iutina ugasole, igusiga uchuru. Iyo, iya, uyo, jindi, onsi babo, ibarigo obya, pao, inaujatigisya nchijo. Oma anzila, mwami, mwanda ucha, walo, ulakaziga moyo, mwuri, wagabete, masuba agwa noa, waga solega, janguso, wakaziga jamba, wajindi, wamiaga ilimwanda, magumi obiro, wabamba, iwempa. Kibaga jijita, umazwa egepita, wakatuma zipendio, azintuzionse zimbi. Kibaga jijita, wakatuma Johane, kibaga bweda, wakatuma Jesu, zofa ikukuna inkamu yonse. Eyo, ya gari no mwajwi, eyo rino kumazwa mamanino, wakashomezi alubo, iguti uyotuma, murumbe, umuita, iguswa, uboze siya, ilushomo utanzi, uchogera, ulindirio, uchogera, kutwi. Eyo, kibaga litambula, waga, tuyanza ilogo, wabusumini. Mutuyanza kwa bugombi, abusumini, kwa bugombi iwabo, igusigira, tabariandi. Oba yeguti, baga jisi, iutina angelo, wasilemuga, peleza, tajiti, siribobo. Ulabisa jintu, jabuyo, ajifuba, jintu jimui ejo, jitazi ma ABC, ajo, he, na ufunga jintu. Ili mpao, ulabisa, oyomushobo, wamutu, tabela ulagonzia, uweza jintu jimui ejo. Itagwa nkojia, ili mpao, igubereka kuinda, mwurinchijo. Ufumba wote jintu nyumi gajie iguba jire mulemu mpao abagonji igujita jintu anchijo ulajita ejo yonse welede utaba jintu iguti ube muntu mwi walileza oma amuzibe naiguba wakamu paji ndi ya wempa pere taga jijita wajijita arbo taga jita igugaga kwawe nzira mwamba na ugaga iwawe ulondola nzira ya satani kunjira ulingwe Kuli fungula, bombo, kuli fungula imweni, monya mlingwe, kambo, waga gajwi. Alimi cheji ntu, kijonya nchobeni, ejo imbungano ya protestan, toyaba, jibamu, kambo, waga ibgeni, iwaga simpigizi kwa, igwajwi ilialesa, kabela ejo, jipa, diablosi iusena, wagu njeri la nchobeni, kuli fungula mwini. Eri opanga yinkozia, umunyama jindi, ba, uhwana antomwe, onya utalino, agunka, mbukwanya ibuyo ejo. Chagamba, mbombo, amen. Iguti, nindari jisiriyo, negonzia, ujitondezia, nijisiriyo, nilangirabio muyo salala, ujibununa, ulindiwe, Elio, uyoyita, ulibababa, mbambubo, uyoyita, iye, ambone. Mlange nzira, elio, nchaga jita awa, wagaga murumbe, walesa, wagwe mkwa wagwe, wagatari ya wenda, galisigura na Kristo, alimwi, mbambubo, wagabete, wagasiga, alimu sisime mwechi, diagulosi, walifungula, alimwi, indi naga jita, akuisi ya wagwe, iwabubeji. Elio mpao, muliko onse, iwaje ejo, lesa, wagamupaji indi ya wempa, kasola, mubamba. Mwabwana inzila ya ukaziga moyo, nundi yando uwa trogo, ya uwe ilu yando ulibabu, akulange ulibabu, akualo, ogo, uswida, uwusyu iwawe azintu. Wagabaligelela, oyungulesa mwabwana, uta, ulagaga murumbe walesa, akulange, wagambiru wawe mpa, iuchogela ogo, kwa gawida, ili mkuli kwa gawida, iti, chonzio, kuli eva kwa gawida. Ichi, kuli kakungwe kwa kakawita. Pawe, mwabwana. Tawenzila imbi, ibuyo, ajimiji indi, chogera konya kuchwi, chogera konya kuchwi. Mwabwana, alimwi, anjira mujanza, ejo, jibe nja ikuswa kuchwi. Jibe nja ikuswa kuchwi, mujibaga, jaguya kuchwi. Amusibe, amulange wakapikwa jindi, jagwe mpa, kuchogera, kwe mpa jamba, kuchogera, kujebuga, kuchatisia ibusyo, kwe mpa, chogera, eri wakapikwa jindi, jagu chogera, ogon kwa. Linomu yeye, wakali imutanzi, mbungano ya Pentecoste, ya utimu ya usalala, wakatirwa, abuzwa wa Pentecoste, mbangae wa stikolo, bapaibere, bazibobo, masimpe mbwagabete, wawona ogo, wakawidana, wakawa uswa, kwejwe, Agusumina gayanza gabusumini. Langira, ujibaga, jamu ya usalala. Wagayanda imutu usalala. Mwi, elo, elo, kiechi, kiuyu, elio mpao, umubamba, uba popu. Mwabona, masipe pere, walo, chejijo, chagaribianda. Mutu umwe, umupairira. Mutu umwe, boga badira mali, ibuyo, umukwisya, elio, kugonsi, pagere degujita. Mwabona, dino nchintu jijonyo asunu, funga iguti, nabajisi, katangamwa, igabu kalira, igupa, igunji ilogo. Umutiba, wamurombo, wakonkunji iwerede, valo, mamembala, bambungano, eyo, utabambili, ijemwe, ijembi, utatikizia, indirio, habayandi, igusiba, abo, mbana bagwe basimbi. Lino kuhuri kwa gawida, iguswa uchwi itanzi, yaba apostolo, waji apostolo, abasinsimi. Ogo, kwa gawida. Ogo, ba protestant kwa gawida. Amwe mpe, amuchogere, amunyone jindi, nojitanamana. Tajinama na jindi. Mwumuibwa masuba aya. Mwuyo kaberele. Mwiyosi ya busena bagwe. Ili mpao kwa mana. Mwumonya bana bagwe basimbi. Mwaba ambi walinu. Gautanaba gubetegwa. Ulingwe gubeta. Dino mwumbi wa mama nino. Ngoba jana. Chindi oyu musisimi oyu. Ngwezwa kukandana. Walo. Ndari igubala. Imapubu angu, manji ujatikisia nchijo, keyo ndirisi, iguti ibantu veni, babotu, bae igabotu, bajisi igweya, wakumuya, balizi kuti ejo, jirabora, balizi ejo, balizi kuti jirabora, wana wa, pelepe nziri ajo, mkuti, basumala na iwamba iguti, trajianda, kioba, iyo jindi jabora, abo, bayoba, babombe irogo, antara, bayoji mpya, mkuli, mbaba jita jindi, chimwi, mbombobo, bantu, bayolemba, ujatikisia nchijo, Asintu zionse kwamba. Oo, oh, ee, jerede kuba, elio mpao, ujelegera, ikutondese kwa kumbere, iliabo, kabera, bayosu mananancho beni, mwabona, abobo, bagajijita, elio zionse. Mamulange rino, echi itanzi, balali, ba, uerede kwe mpa, uchogera neguba, abobo, vana bagwe basimbi, bambibwa, usungirisi kwa, bayobe tegwa, agusoerwa, muburo, moonya, agutai kwa angwe. Ilagambiwa ikunyonena, uchwi tanzi, uchogela, unjesho ya apostolo, elibalangi tuwe ilogo, ansi, ubusumini, iwabo, wabugombe, asintu, tabagajijiti, bayojufuwa siyabuyo. Pao, chinzi, tobajita, umalegero, balipanga mujinkozia, jamunyama, nguzo zimbi, amhibe, agujita, inabuinga, wagaberele, mburi, mwagajita mujogunuzio, 1314, mchayintu, Chobajita kupenzia ibuyo, indujichona ibuyo, imamugano, afubazia ibuyo na winga, wabwini, wa Kristo, mburiromu, mwega jita yonsi, mbubonya ibuyo, ihimu nene, ilajita na winga wini, wakabelele, mbubonya ibuyo, mbaga jita, mjubu nusio, 1314. Inamuone, tulabona kuinda, kutwi, idialesa, yejishomezio, uyochaya ibanabagwe, tumungwe, banabagwe ibasimbi, uberesia ilufu, wagumuya, Lino, oyo, Ujio bonosio 2:22. Mutajirobi. Ikuchaya, werere kuchayikwa, alimirufu, kwa andani sikwa, kutamani, uswa kubusu, walesa, amuyei ejo, benzuma, amuyei ejo, utashomi, mubusu mini ibumwi, wabugombi, baga pangwa amutu, ufumba iji ntuyempene, ujwi, amuji tantamuli. Ina mlangirele, mlangirele, mubayibele awa, yagati sinari yagwe, wakari gehena, alimwi, namba, sinari yagwe wakari rufu, kabela gehena, yagari ikutobe languwe. Ino gehena lionse, tobera rufu, mubulenge. Jindi mtu wabunya maafa gehena ila mutobela eyo chumbwe tukanda mwabona eyo mubulenge pere kumuya ndi siba byamuliro mwabona ya mugwanda nisi wakutamani ogo baba umpka alimi alimi malagi fo wakati utagasi tagwalo jikuba na mutami na jutuye mwe ninzila yanyiga mwiri sarazia ini alubo kambo ka millennium mwabona sena mwasiba siku tanta mwenze alimi mwenze wakari jisi mulitu wakwe itanza muntu musisimi mubechi pere naku inga wakwe ulatekwa mbongano musiasi Jezebele Ahabu Jezebele ba yalo jirirondo ketepo ya mojintu jiri jonsi mwabona mwabona bana basimbi mbasi yazi halalo pere tebe katambola wenderesi wa muntu omwe wa protestant ulijejo pere bajiri basibamu muligonse kunjesi oyabu igabungwe Sianza, ejo buyo, ejo mboja amba. Amuzibe, ino eyonse, jibora kunzi, ino tujisibuyo, maminiti ali kumi, abiri, kumi, awne, awa, ndaera. Amulange eyo jonse, pojibora, ino chinzi, ichogela nkonya, kunzira, inyega jita, akutari gila kuchuru, jibora unkondo, yaji indi jama manino. Ejo ndo jitanzi, kuchuru, wakari unkondo, Lucifer, wakatandwa. Agusiga anyiga, oo, wakasofazi edeni, oo, wali, yukusofazi akuswida, erio. Iroli nukuswa, kumkondo ya kuchuru, jibola kumkondo ya ansi, karimu yerete kumanizikwa. Anyiga, ujindi ya mamanino, kumkondo itekwa, amagedon. Lino, uli onse, ulisi ejo. Ikondo ya katari ya kuchuru, isalala erio abobo, baga mutanda, migaya, abangero, bagwe, baga mkwisya, mwenderesi. Wakatandwa, yo jindi, ibagajita, kalugela ansi muedeni, alimui awa, wakatari ya inkondo ansi awa. Kaswa, lesa, wakabamite iba nabagwe, nabagwa bilitwe gonsi, uchu iyawe, ili eva, wakandongo mega insingwa yawe, kati, ndashoma, ulirulemi, ndisa, iyo mpao, jagenda, elio jagaba, kuzwita elio, paolesa, wakaseruga elio lino, wakenda gu, wakaseruga, kuzonu nuna, abo, wakalino, Siga ansi, ulimwe gamba, lisa, ulimwari muyasi mupati, unabikazi vero chuzi yawe, yonsi, anyiga, alimi mpao, ulayaga mayagi, awe, linu, amyeyi, akutanaba agakoto, igansege, anyiga, akutanaba suba, yaga sula gumu, anyiga, mwiri wago, wagarirete, anyiga, pambo, ulisugo, lianyiga, mwabona, mbobede, lisa, muyasi mupati, inonsila, mwagari nowe jijita, mkubora ansi, akutana, muli, mwaga jita adamu, Jiga maji neni ya calcium, potashi, amumoni, wa kosmiki, wamba, ngoyo, mwana wangu ombi, mwabona, pao, nagareta ibambi, ngoyo, umombi. Bene chinzi nchaga jita eva, wakasofazi ya inzira eyo, balimi wajeta kuinda mojito wankwera, paurufu, wakajuma. Ino chinzi lesa nchaga jita, wano ujisi, imbuto ezio zingirogo, ansi, kuinda au, ezio zega ganzwa, zingirogo. Yaga ganzwa, iyo mpao kujindi ya mamani, tagati, eva, bora, usiare imwana umi, uyo, ita, kabela, njo ingula, wamana, cheji jo, oyo, ngomu sezo, jindi jo mwe, oyo, wamamanino, agunjisikwa, ejo, jiojibamba. Ino mkondo, yaga chanila kuchulu, iyo mani na anjiga, mujimu jama kedon, ino atulangirele, ya ujibona, kaji hunguruga, alimi indisa, kulakunja, ujibona. Baji hunguruga, umwami atukwasye, yonya lino, kujita jeju lino. Amujirangirile, baji hunguruga. Sikutanta umaseseye, amurangire ejo, chajita lino. Kagasya, wakaka kwempa, yuchogela kuchwi itanzi, liyaburua, ichwi, yagababurua. Amubiri, mwabona, wakaka kuchogela, kulindirio. Wasigura Kristo ni nabuinga iwachwi lega simpe gu. Ulagasya nabuinga wini wachwi. Labwe sa nabuinga wawe. lagasya o inawinga wawini awalo elyo lagwesa nawinga wawe akumuleta kulingwe muchiwa chabukombi botekwa busumini babukombi atuyanza twabusumini wabona elo lino mukubona nawinga usalala ulamurwana pere ulalipangira nawinga wawe utegwa sikulona Kristo kuinda kukuyisya ikulwana Kristo obo kuimpene kuli Kristo mwabona obo mbwali muja njesu ilo lino mujibaga jakuba aruka mantano wabuyando wenderesya ikukombe ikunsi yabulowa walo uchisi ikabungwe mujibaga jakuba ichwi wakatola ibusumini wabukombi kuyanza twabusumini asimwesimbi muli aba baprotestanti bahamba kuti busumini wabukombi wabapostolo yanda kuti muchane ibala yandiryo mubaibeli muapostolo takwe busumini wabukombi wabapostolo mubaibeli ino mwegamba awa ino jalino lino nako mwi kuti nabapostolo bakachisi busumini wabukombi ndi ntchito 238 mubonya buyo konse kwezi nkwakachisi yonse eyo tobaka ichila ibantu bonse kuchita indi nakachana umwi wakali ikuboneka mbuli wabakapete bana Kristo wakati sena mwakatambula muya usalala ikuswa nomwakashoma ngati tatu zina mpuli ngati pao mbakuti mwamakababatisikwa lino mukabisya musina lya Jesu na musina ya mwamwesu Jesu Kristo mwini ikuti eyo jilikamotu pere eyo ayili chonse chachophe phephe munene inga wabisikwa zindi zilikhumi one mbuli bobo khapera tajiwi ukwasi nokucheya ikusikira moyo moyo wajinchwa kumuya usalala chonse chiyerede ikunkhanthu omwe amzibe ngungu Kristo isukulwana Kristo ulagaga injisyo yanabwinga iweni alimwi kigago ulagwesa nabwinga iwakwe lino akumuyaga kunsi lya busumini kwabukombi iwakwe mwini ulagwesa nabwinga wakwe akumuwamba ikabungwe ulasiyala tubungwe tumbi mbuli mwakubarurwa muli aya makwalo asalala ziyala bana basimbi elyo ta walo ubambo bwanya muli banyina unyama wanyika wakabungwe kakasiya nakuinga wakumuya echwi tabambi kuti basulirwa kumbungano amgamba kule uli sikabungwe masimphe ndizulirwa kumbungano tsa uli muna Kristo ndizulirwa kumbungano echo tajambi ichinthu chomwe yakuchita andiyo balati tozulirwe ikumbo to tozulirwe kuli itegwa imbungano antela wabona zulirwa kumbungano eyo ali mungano ayo tali mambungano alo masangabariro oko ibantu babaswangana ibantu mbuli bayoni bamaphephe here ulibyo mbungano yomwe alimwi oyo mubiri wa Kristo wamaseseke eyo tosangani oyo ulasiyabwa mulinguwo muli mbwekahamba lyonse kuti ndakali anthu omwe amukwashi wa Branham kwa miyaka eli makumi osanwe ayotatwe kapera seka usangana ndakasiyalwa mulinguwo mwabona lino amusibe yakathondeze kwakapothuloko ndi ndikisi nikukwarurembetu awa phere ndi yalujesi ije ndi yakuchitha ulindulo muli Esau a Jakobo lino Esau wakali mukombi takathamina kuba sikutashoma wakali kushoma mulileza nguonya Jakobo ngwakashoma leza nguonya wisi ngwakashoma ewakali puyo mupherenji namundijatire wambi puyo takarusi nchopeni wa wakali lino kuchimo yakulilemeka wakali ii munthu ulilemeka pothu loko pinda Jakobo mkakapethe ere nyomwabona takaiya o chinzi eyo ingusu yakusyalwa choni chisi uli ndiyo ere wakasambala ingusu yakusyalwa uli Jakobo mwabona pere Jakobo takachisi zinthu zinji alimi muli Esau mwakachisi takachisi ilukono mwakachisi ere wakali chinthu chomwe Jakobo chakalipyanda yakali ezo inguzu yakusyalwa takachisi makani inzira mwakerethe kuzijana wakali vyosijana ero lesa wakamulemeka ero mphawo nche chinthu chionya asunu kumunthunsi miseso yakunyama kuyeya yanyika ndizulirwa kumbungano yachisi ndizulirwa kumbungano ndizulirwa kuli eyo eyo tachikwe ichinthu chomwe chakuchitha andiryo tachire chinthu mumulangirire wababunganya lino mumbisi yakwe yamubala usangeni muli mukubabunganya anthu omwe ambisi yawe isangeni mubala thambo uchisi ingusu yathunzenyu Damushabe kuti ulegisi mboboti oyi mulele wajisi mbwanjira abuyolino mboboti mbwaga sola igusoberera yabohorera oguno kambo karwanguruko wabukombi alimwe nyobo nojigama yabana democrat nomunga mwasambara inguzu yanu yakuzyalwa mutwenzenyu ndani jesi yipani ya democrat iligabotu bobiro balibolede ndamba urambakani abuna kristo pere mulasambara inguzu yanu yakuzyalwa atiketi ya democrat wobika ichintu yimwe mulijeyo mukati mause kuli ndinywe sena mulavusya kuti AGC mubonya jiri mukikosi yanu ya Israel chinze Israel chiyakachita yakabora okuno kunyika nyenzu akukwisya vasikukhala akupambana akubajaya akunjira akuvubanyika chaicho chotwakachita vamaindia abo mbana amerika peni balike baliko mbensuma bana india ilo mphawo nchizi chopakachita Israel yakachisiyi vanthu vashonto valemu yinthu chitanze nyuwa mulezi vakali jesi davida valimi vakali jesi solomoni ibagali jesi ibantu balemu ili kumalekero bakabikha basenge kuthala okuya ahapo wakwatha jezebele sikutashoma eyo chinthu chionya chotwakachita bakali jesi washington lincoln pere amulange chotu jesi lino alimwe ichinthu chionya yachiyo chakuti ndikwete awa aliputiwa akuphendulwa kuli jezebele ingakali muchovo muwotu lako mulombana pere olo kuyenderesa imulimu eyo mulachibona njonya lino mukwashi onse gaunjira chinzi muya usalala chowakandaambira yakuthandira nyaka ili makumi atathu yainda eyo nyopo nopaka indi mulichisi azinthu zili chiropa chakatiwerede kuchithika taitana chita eyo eyi chamamanino yithopera kuchinthu chamamanino chipoora zinthu zyonse zimbi zyauma kuonya erete kumwamba azinthu zyonse limi mwabona gero lino ulimonya mumanza mwanakazi yenderesya jesi jezebele mwabona pere amu yeyi mumasuba a jezebele umwi wakabahambira inthopeni ibube ipapo pino mwabona ikubunganya ambesi yabo yamupala usangeni eyo mwabona ulimukumunganja inthu eyo anthu omwe isangene ibuzumini wabukombi ikabungwe jisyo ikaphangwa a munthu sambo mbubo masimpe mupala usangene mupala usangene wabafu imbesi isiyasiya yanyika lino mbombopo mibala isangene yabafu jiwa janyika yambesi isiyasiya oma thakwepulwa ebusalala ibwajwi phe ili wamangire ikuswa kukhona ikuswa kumakhona one anyika pakabunganya ku babunganya kuya kumakedoni baibe yakahamba ndisola ikuyeya makolo muli mwayilemba awa ichi phe pere awo iyo mwalembetwe ubone mwapete ikapakunganya anthu omwe ubuzwa buphati bwankhondo yamwamireza amulangirire lino ali imbizi yanyika isangene mibala isiyasiya isesemya aimwi yeyabuyo nyomulisi echinthu nchipyapi lino amulangirire awo wawapunganya ikuswa kumakhona one anyika bali mukumunganya lino kukazekero ikazekero gayopetha ku amakedoni kuyende anakuchwi mwabona ambizi isiyasiya katandide alufu libikhidwe na anthu omwe azina libikhidwe alingwe ilofu sikulwa na kristo amusiyirire sikulwa na kristo ikabungwe ikathanzi eyo thachikwe ipukazi ajezebele wakwe asibwamo kochwi abana bakwe basimbi anguwe baprotestanti ngabalibunganya anthu omwe lino muluka manthano sina mwakangwa banthu babaptisti kabahamba buswa bomwe okuno nyomulisiya katukapereki ambapo ere tiyo ba balongwe akubanga mchinthu ambapo tatuka sangani mbungano yapo mbaboe mbubonya ibuyo eyo ichwi choliyakahamba mwabona sibwamu wakale mubusenaputanzi mwabona lino mbaba we abulisanganya anthu omwe kubowola kukazekero ako wa makedoni limi abathandide ambisi yamubala usangeni ambisi yomwe ithupa mbisi yomwe isupira mbisi yomwe isiya ziyothathwe zyayambeni nguso yathunzenyu nguso yakumuya yiyenderesekwa angusu zyamadhaimona uli kusukulwa na kristo ikusanganya echi kumanina khapera mwachana ikusiyasiya chinthu chiliponya kusesemya kachithanthide chonhyo ine amulange eyi njathanthide iboneka ikusiyasiya mbisi yamupala uthupuluka usangene akusiya wosobira akuthuma dabora unkhondo labunganya abalerwa ibawe ikuswa kumasi onse ali kunsi ejulu sa Danieli thaka phandula iroto kubona AMP yabutali njira mugami onse ya Rome ngaba basika babungana inu amukhalekire ukuchala hanini byo akuswirira kaboto bali mukunganya mukati lino ukuyita ibuleta abalerwa bawe ikuswa makhona onse anyika atantide imbizi isangene mibala yotatwe isesemya isiyasiya munthu ngonya lino muyobu nicho 19 utalibyo iwoti uli mukulibambira pere kristo uli mukulibambira iumuswana inkhondo yopya akulema kristo muyobu nicho 19 kristo bunganya ibabwe ikutali kuswa kumakhona one anyika khambo kuyoba kusyalisi imunini ino uchithanzi walo ngabunganya ikuswa kumakhona one akutu kulabanjira nyuya kunsi yachiphayiro ichiunza masiku khapera niyobona na chili uleme naphe makhona ome akutu ambisi ithu babo ujenjezina awalo utali ilufu phere echwi lyaleza umi amen lijisi kalembetwe mponya achipero ichakwe awa echwi lyaleza obo mbabumi bulike khambolesa ngokasensa ikalike gabumi butamani ikaliko zoyi mbambuwona elyo ulembetwe ibumi katantide ambisi ithuba khapera ngohoyu imunthu angoso jyothatwe jyandeni zisangeni zithekwa ilufu gabunganya gaiminisi ibakwe bayangitwe kunyika akristu gabunganya balekwa ibakwe gakasalo ikochulu ikasalali walo chisi ilufu ulembetwe alingwe kristu chisi bumi ulembetwe alingwe abo bali angwe batantide mabisa athuba balo khapera balatekwa ibasale ikuswa kumalengelo anyika amen elyo balashomeka kuchwi amen ndachibotherwa ejo ibatekwa basale ikuswa kumalengelo anyika iyo mphawo bashomeka kuchwi pinda usala ikwapo bonse bakabukulusigwa awaini mupya mafuta wenja byo ikapothu munzira babaselemuka uyo muswana balize kuti mizusumo yoleta chinthu kulindiswe yali nokaphati mwabona mulangirire mobuchimbwa chita abobo ikuti na walo ndichwi zina lyakwe ndichwi phawo ichwi mbumi sikurona kristu kufumbwa chinthu chilwana chilarwisha abobo chilwana chilarwisha kristu ichwi abobo jerede kuba zumini wabukombi na kapungwe ikali bala kuwana ichwi ba seboni momu yojimpya ikuti na mwa mwajimva mwabuti mwamukonja ujimpya tanizi mwamu yojita kabela oba mwini jirwana jirabwisha sata jirikabotu wakwisya obo mwagabete walo wenzia imbizi yawe isangini wajibona mponya awa mchirialeza wajibona mponya alia mwakalo ambungano alijiroba awa wajijosya mwonya na matisyo ikuchula kutondesia izintu ziyaka sumanana ikunsi lya makaro ambungano jirwana jirabwisha echwe mwabona igambo ibusumini babukombi khambo si chothulwana imaningi ibusumini babukombi athupungwe khambo arwana ichwi mwabona pawothubona bumi arufu ngazibora ukuphengawana kwa mamanino imbizi ithuba yabumi weni mbizi isiyasiya yakasangana ibusumini babukombi balabona chinthu ngachibora kukasekerokeni ino ndiyenda kumwambira chinthu chimwe awa inga temwa shoma eji pere nechilingula kukuba masimpe kuli mubala omwebyo muthanzi kapera oyo ulathupa mbanga yepasi pawapo kuli mubala omwebyo muthanzi ufumbwa umbi wakasanganisikwa kristu ulachwi lisalala lithupapo zwakumathalikiro amen amen mubala wonse inga wathupa ikuthina ikuphange momwe nikwakaphasaulwa mulinguwo amen bulemu mbungani yonse inga noyinhwi anjisyo ya baapostolo yachwi lyalesa khapera lesa aisimphikizya kuthina takachisi msumini babukombi na thupungwe kusangana mulindiryo hawe omu yesu evans ndalinkhwa ikapothu yonya lino iye munene iye munene mubala omwebyo muthanzi oyo ulathupa thiwa thiwa kasangeni athupungwe nabusumini bwabukombi phephe munene elyo amuyeye basala ibakwe basamide zikopera zithupa zita sangene agabungwe abusumini babugombe ino kijana kuti busumini babugombe iwe gabungwe hawa omuchana mubala wanu osangene ere oy mubala imutanze watantide mubala mutanze n'abantu bagwe eryo aganikwa mubulowa obo wakasarazia isani ejo awoye tumina kulale mabona mbombobo abo basangene kasanduka iwusiyasiya kunka igurufu usandura lusandro usanganya mibara anto omwe autuba musandura mubara mutanzi mbombona ikutina mubara mutanzi mubara ulike ulatuba kabera wasanganya intu yimwe mulinguo usandura igambo geni ganguo amen sambombobo iloji ndi utina nimbezi ituba halimi walo nechwe hao usanganya imwe andiryo mushobo umwe wabusumini wabugombe uyungesya ichwe yomwe ulindiryo ugusya ichwe yomwe kuswa ulindiryo kusandura ejintu yonse oma ndibambe anto omwe achwe mwami wini aburubisi oma tawemagani ejo mwajiri ijibotu ili wini aburubisi tazigonji usangana kwa kuti nanka mbubobu mwamba imwami na jiri rubide tawema kani ejo tata usalala mwaga jamba musalari bonifa na achibichopo wawu kentabari temuzi waga jamba iutina jiri mpene uchwi ndu sanduro kazika sangani igwa mbaba oimurombana waga jita tandigwe ima kani ejo taga jita wawagunje imwari tala na kufungwa ijintu mbija ejo wawumweni ibiyo ibutonko mene mboro jisi tawe mbugano tawe busumini wabugambi ibuda jisi ibweni ikutina bulanze ya obu eri wamulitondese yomwe eri jese uyo ndienda ikuti ndambili njofununa heji mbaibeli umutondese ya nindu yemwe mwabona amwambe yomwe uyo nyomati hene kweste oma ndaswa ikujata muzezo uyo ikuswa umutu umwe alia kega hambo ndamba ye chibotu ikujisi ya jirike nyonyalino hambo ndabona ejo ya tariga imbata ya jironda ponya alia Tindari, ndari iguyanda, umoje saa pere, ndari iguyanda buyo, utimusibe kuteti, ndiri, zi ejo, mwaliku yeya, mabona, hawa basengene, basanduka e, barwana, urofu, basanduka igwa mubara, warofu, ndindi, mwasanganya mushobo, umwe, wajijonsi, ujetanzi. Ilimuri Kristo na agamba magani, ambuto ya mustada, neguwa kuti, Nisho onto maningi umuto zionse pere taiga sangani ajintu. Mustada tawa sangani. Walo mustada wini. Vobo kutina ujisi urushumo. Horo urunji. Jatirira uyo ulinduro. Amone bumi baga tobela. Sikutanambisi ituba. Oyo wakarichwi bumi. Kasifikisi kwa. Kubasariba kwe baga buga avo. Bagari anguwe. Lino. Mbobu tinkondo. Mwaya kwenda. Yesu wakati oyoshuma mulindime ni wakuti wakarifide walo uyopona wakati utinawa shuma mulindime ni wakuti wakarifide walo uyopona ili kufunga imuntu upona akushuma mulindime tagafi haruo wakati oyoshuma mulindime yomupabumi utamani ya kumugusia kumazwa umamani korondu kwaro ruwagwe wajishomezio ngoi satani wasiga amakona onse one anyiga wa protestant wagwe Baba tolika bagwe abonse atomwe baba machinga nchobeni uya kunkondo ya magedu ya eryo ngoi Yesu wasiga yasirwa musoko choru abasare bagwe bakabuga echi yakasimbikisipwa yakati uchinale sa wamba na kukutuma uli ula ulaimini na ejo chowamba mwabona ambone ikutina ulimimini sikuswa ikuchulo chulo lyonse lila kuiminina alimi chulo lijisi ejwi ambone lino wabora abasari ibagabuga basimigisya ejwi ilyagwe ikutinja weni abobo satani ulizi hao marindi atagwe abamitwe igale ulingwe mwabona oma kujini irufu wagenzia imbizi isiasia isangene iusumini wabugombi atubungwe Akumutobera oma ugwanda nisigwa utamani swa uliresa ogo nkwabenzia ugwanda nisigwa utamani Kristo wagenzi imbungano yagwe kuya mubulemu mububoge amone kampango 8 lino ponya buyo kibera kimamani yo kampango 8 ujendi no tujara mwabona nguzi yakapegwa kuli mbabo inombani aba mwabona ya sigurana Kristo utegwa rufu Gehenna iramutobera amulangirirego se igagwe tambahagani zione tugurwa na Kristo mbeze tuba ulacha kubere shamuya mukuba sikora Kristo ikucha kwakumuya ikwabiri mbeze isubira lacha ikubere shacheba inguzu zyatunzenyu jende mungano ajisi zyakaswangana mbeze siya yuya jende Napo siya injisho yawe, kabela, wajijita, buhamu kwawe, ejo, ulelega, yagulia isiagwe, u, sambala isiagwe, ejo, njoba pa, uli isiagulia, ujeregero, makobi, asimwezimbi. Yane, mbizi isia siya, kwa anda nisipwa utamani, iguswa, ulileza, alubo, yane, mabona, oma, arumbeleza. Ino kumamani no, awa mkuchala, ulibabo, sena, mwrejisi. Ya indirisya ujendi heresa nipama miti ambi atandira ukumi ndegese betwa ibunji maningi sunu ujatirisya ujatirisya ndime ugana na awa wakali uindirisya ibunji maningi wakataliga ujatirisya eria ikusigira ejobu yo ya umputwa orofu elio mulagonzia egalabu yo yo ndiza lesa ulandi kwasha umu kwasha ikubona ejo charangidi samula jita atusolebu yo kubona Inoncheji mkuchala ulibaba tashomi kuti mutumwa wa mamani ubukaro wa mungano ngu elia imusisimi imuntu unanigitwe munzira eyo winderufu amlangirire winderufu wabukaro obu wa mungano ya mamani no linu amubone eyo yagajitiga mwana winderufu ibiri iyabo yagafa yaganyonyonwa ubanya mabamushowe nyobo mulisi obo lino obo mbweni mburi yabo yagajisi jigo janu ya jezebele jino kufunu na kujiobu nisio 2 18 20 ndashoma kwa jata ejo mangini tibuyo machonto ainda sa ti kwa jita inya ndashoma kwa zwa iu jata ejo narijile mbede awa mbubu mwi jindi ja unyonga na kulile mega mwajagabete mwabona mwajagabete zira jezebele mwaganjira Dino jezebele walo mamungano Mungano yasunu Ikutali na winga Lino jezebele Mujismina no jagale Chigo sienyo jambungano usunu Mendele na uchwi Yaleza Yaji obunusio 218 20 Yewaregela oyo mwanagazi jezebele Uli charuwa uchi musisimi Imugazi Mwabona Sambo mbobo Dino jilago sieni sikuagabotu Kuli jezebele Inorutanzi inga kwa muparu kwa uzawuru kurao Mawana uteki mukaro wa mamaninu Wakali murumbe wabu sinsini umungano Iwaita uchogera uchwi tanzi linu amubone Zambo mbubo malagi 4 wagamba bo Amwi yobunusio 10 7 Hawi ansi mwabona Jesu mwini wagajamba kumbele ansi 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 Mwuri wagabete umasuba alota Avumi mwuri bobo hawi ansi Ilasumana nabu yo kuyansi. Jezebele nchiko zienu, jambungano, yabu siyasunu, ujindi ejinu, kambo, gatoliga, protestan, baswangan antomwe ilino. Tawe tawe, uje nguruga, obiro ntubungwe, bobo, mbanyina, abujis ibu yo obu yo, kwa mana, balagwa mkwana, agu, gazianya, umui aumui, pere balo, chintu yo mwe, basibuamu bobiro, ilino, siambi jejo, ndemwini, ndibarura guswa, uli mbobo mkwamba imami. Mabona? Lino tulabona Gajai kwa kuinda Ulairi wa iwalesa Wagari jezebe Wagajai wa kambolesa Wagajicha jeu Userugira Ogia Musoela iwinda Mpurungido Nakucha jezebe Yeru wagwe bagaria Mubiri wagwe Sambombobo Jezebe romwini Ahabu Mwami wagwe Imutwe Ibagwa Bagantwagisya Guro wagwe Mburi elia mutanzi mwagamba kumbele. Mwabona ogo. Kotu ya. Mwajibona.
The first Elijah was a rejected man.
Mkambo nzi elia mutanzi. Wagagwa kubantu. Kumambungano. Walimu Jezebel ahabu. Bagari wendelesi bama mungano. Mungano ajisi. Waonse antomwe. Walimu Elisha. Wagayubuna isibi. Sia ahabu kulingwe. Kulahirira imbungano yonse kujebukira kuchwi yabwini ikutina tajiri mbobonya ejo elia babiri cherede kujita jindi abora ikumbungano eyi mubuzwa obuno boze siya irushomo rutanzi kaniboni momiori sanigisya ikuswa kulindiyo mbombobo kujebukira kuchwi yabwini mbombobo ino kutina mwanda ikubona nibiri yabo aduchule awa ujibunu sio 19 ichi ijigamana ikuba jaya lino ichi iyo bacha nyomulisa obo ya ino amulangilile ibuyo kubona ejo chijitiga indi ikuwola iwa Kristo mujobu nisio 19 utalika kampango ka 17 ilu ndakabona angelo kaimpi imusuka lino bombo ikumane langa atalawa ilio jipopela ijakwe yaganikitwe mubulowa ilio ulategwa mwami mukampango 13 ulategwa ichi yaleza mwabona lino ngoyu mwabede mwami wa mwami amwami wabami inamulangirire wakaunka kunembo ilio kuswa kumulomo wakwe nicheba iliwosha yakuti andiryo werede iguma imasi ikuswa kumulomo wakwe mbole kuswa kumulomo waleza kuya kumulomo wa Musa mwabona alimi yolela kubelesia Musa go obotale alimi liataula mwabu sinina waini ikusinwa wangusu mugali ibwaneza singuzi onse elio kulejisi aji ikobelaja kwe sina aji vero ija kwe isina lirembedwe mwami wa mwami amwami wabami elio ndakabona angelo inamulengirire lino ulayutuga gauma nguni gauma jezebele ahabu wakwe musisimu veji elio ndakabona angelo kaimpi musuba elio waka ila achimpati yambira iwa univonsi ya muruo agachi igachuru mwole mwibunganye noveni antuwa omwe ujiralilo jale samu pati ulabasani zia kubanyama abayuni lino amulangiri awa mjipati awa bugu ya jobonuzio alimi ani nivuyo uche acheba alufu ibanyama ibanyiga mwabona imbungano ya Jezebele mubiri wini wagwe werete uyori kwa ibayuni abanyama ibanyiga mbubonya buyo mbuli ahaba Jezebele mbubagabete unyama mbubonya mbubirete ikuba jimo jagumuya mbungano zena mwabona ejo cheni pandura chibotu ya Elia o Elia wakari musinsini masuba ahabo a Jezebele kunyama ilio wakashuwe mesia ikujitaji ntuchijona endelana ulimbobobu mkamba imwami mochwi uli Jezebele kumuya jimo jagwe jamuya jamulimu amulangirire Elia nokuba mkusu wakwe iuti wakasimbikizi kwa kabotu jangusu kapati kakagunzia kubachosia wochwi samba mbobo nikuba Elia wakasola azintuzionsi wakajitazintuzionsi wakatondezia zitondezio zikambio kamera yakaseka mukusyo kwakwe yintu chijonya tobayojita ajakumuya awa mwabona takakonzya kubajosia ujwi kuswa kumamiliyoni lino swilila mbungano ikabutu lino ivo onyonge nanini alijeji ikuswa mamiliyoni monyika mumasuba a Elia chindi Jezebele ahapo ndakali kulela mujikosyenyo chajintu jeni chasunu kuswa munyika yonse wakalipyo pali nyanda ili chiloba ndakafuturwa ukambauka kwa Elia sambombobo ombombobo amulange Elia takasi awalo mwi wapo wakali munzira eyo wakayeya kuti wakali alike ibyo wakafuturwa kusikira lesa nakachula chimwi chasinamatizo akumutondezya maseseke mubhuku akuti wakajisi pali myanda ili chiloba yabapo pataka kutamina ibusumini wabukombi obo mwabakajisi ndindireza nakachula bhuku lyakwe kuli Elia yati lino lindira anini ng'ombe nijisi pali myanda ili chiloba abo basisidwe konse ubusena okuya abo ibajisi masina abo mubhuku ikuswa kumalengero anyika mbibangu lesa wakachula sinamatizyo akokekambo cheya kuti Johane wakali kongolola maningi ibusiku omwe wele kuti wakabona sinali yakwe omwya nyo mwabona mwabona uzwa kumwilesa wakachula Elisha wakakambauka wakachita zyonse alimwi wakambauka ikuswa moyo wakwe wakachita zinthu zyonse yakakonzya eyo ndikubapopo akamunyonthawukira walo amwita zinthu zyonse akuti zoyita zyonse izi uli simisimu nduwe uyitcha mapenzi aya onse ikuti asike kulamulandu walimwi zinthu zyonse muli ezyo wakamba zinthu zyonse uli nguwe Jezebele wakamukonga ikugonka imutwo wakwe zinthu zyonse zimbi mwambopo anthu onse akali kumurwana iyo pawo wakati mwami naikamana ikuchita yejo konse pokandaambira ikuchita ndakakhala nchopeni ajwi yako jindi nokandaambira jinthu jilichonse Ndakari ajamba, ndagenda ponya kubusu wa mwami, azintu zionse zimbi, nakubambira, bobobu mwamba imwami. Eyo tananda ambira, jintu, kabela, tinaba ambira, jintu yomwe, ere ejo, jala jitiga, eyo lino, ndiri wano omwe ibiyo ushebi, ibuswa, mwijigama jonsi, ndime omwe ibiyo ushede alimi, basona kundi chaya, ulesa wakati, ndachula jimwe jasina matisyo, akutondezia jintu jimwe, wakati yebolisi, ndijisi bari myanda ili jiroba, usure oguya, aho batana fukama imaswi, batana, ibusangana, omwe usumini, Ibwabo babugombi, tubungwe, uri bali myanda, iri jiroba, wambabo, ibali bambide, uguwe mpwa, wabona, oo, wakati umusisimi wawe, oyo, wayubunita ichuli yawe, wabona, winda, urugwaro, ndiye jisi masina, abamitwe, ari myanda, iri jiroba, iguswa, munziarani ei, myanda iri jiroba, yabo, yabanafu gama, mbansu abo, ulijemwe, uchina inga, na jamba, mubusuba obuno, tubunga, babugombi, igusiga, Iwamga, dansi ansia, mulimbabo. Samu wabona nche pandura, pao jerede iwa uyo. Jerede, iwa nchoveni, harimui, ilendera na uchwi, jindi mtu asiga. Ajirao, uyoba musesimi, ya masimpe uyo mburi, mbodi mfui, jigamba ugele eji, wabona, erio, uyo kala nchoveni, achwi erio, nagaribombi, ubuzumini bumui, wa mtu na jintu jimbi, Mbombobo, yoma mchobo, wasikani, mlumbana, mburi Elisha, mwaga vete, walo, alimu mburi Johani, mwaga siga, yosula yaba nagasi, mlombe, banagasi bahamu, mlombe, yoyo faira, mlimbabo, Elia wagajita, alimu mbubonya Johani, mwaga jita, mwabona, elio, yoru damiganchoveni, achwi, elio, yoba, urwana, tubunga, igabunga, utayei, umyo yanu ibuti, tulijisi Abraham tatesu, Pambo, ndamba kutilesa ulagwanzia ibusha mawe aya ubabana ba Abraham mabona masimpe wagajita Gino pawe bensuma cheji jina matisio ijane jachua Ibasi kutanta bambisi yone waibunua urusuberu wangu rubotu lino Ogukugonsi wagajitiga anyiga jitobela jina matisio tulabona Igu churu ogo miuya koiri gunsi ya jipairiro Lino mugucharabu yo yenagwa hamba aya mshonto Majwe biyo mashonto, ponya awa, ngele mbede awa, basotoga, ikutandira, hali, zezi, sinamatizione, sitanzi, inochunza masibu, kwa jincha, ijinao, ikusuwa kusintu, yanyiga, viyabuya, ulasondela awa, akubona, miwa, gunsi, ya jipairo, habari tula, jipairiro, imasibu atobela, lubeta rwauma, ele usibu wabugane, na usibu wamamanimu, usibu wamusondo, tanizijintu, tanizijintu ezi, zimwi, chosi amba, Nagasi barabu yo, mburi, mumugajita, pere, wagali, lumuno, wajisela ya wohora, pere, guli jintu jimui, chaka jitiga, ndira mulangira, uyoji wununa, uyoji jita, ndiri kutili debuti, uyoji ta. Tukajita kumka umasena aindene, arukwaro igusiga, ujibunu siya 19, utondezia igwora wa kristo, uti, uyocha sikuro na kristo, agonkega ambo, kega sira o, uweza igwoto, pango, tobire, nagajita igunka, uzibeda, ya andeni, ya magwaro, Utondezia zintu ezi. Abobo kegambo, laika ujogunu siya 19, utondezia mamanimu, asigura na kristo, uchui, uyocha igwa, uri kristo, jindi, agubora, uyocha asigura na kristo. Ujogunu siya 10, utondezia uchi mulumbe, wa angelo wajiroba, uyoba muntu, mumasuwa agumabanino, waganani wa aliza, mulimo, ubonyabuyo, Elia, musisimi, ubaga jisi, mulimo kagamba, igumbele, Ulimalagi 4, uyobunu na echi iliabwini, litanzi, lesa, munzi alani e, echi litanzi, ya lesa, munzi alani e, mulimu waga jita, ulichezebele wagunyama, wabu oyu mtu, uyoji jita, ulichezebele wagumuya, mambu nganu atu bungwe, daga jita wuka ujipati ya 7, ujipati ya 10, mpango 1, usiga 7, utonde ya uchi, jagali uleme, eri ogia, ulimalagi, Amos, abamu ibambi, utondezi ya jeju.
Elijah was a prophet that prophesied and condemned Jezebel.
Iyo Elia musisimi, oyo, wakasinsima utapachira Jezebel, munzira na eyo igaminina. Iyo Elia, taga fwape, nichobeni taga jita, wakaribonya alubo, miaga, ili mianda, ili ruse, wakamana, umbali ya Jesu Kristo, hajirundu ya gusandu. Tafide, lino tujana kuti oyo muu ya wawe, welede, ibuna lika munthu kuyenderana kucisomezo chalesa mu masuba akumamaneno yasomeza kucithanchi chonya muli Jezebeli wakumuuya muli mbwaka chitha muli Jezebeli wakunyama mu bukhalo bwa mamaneno wakhekambo nda ndakaunkha maningi mʼBaibele uyesidya ikuthegwa itakasigwi amubuso mu miseso yanu kuti na kuli uliku amundisidye mundi lembere ilugwalo na ikaphepha kanini alimi janjira ikapotholoko akwalo kumanyama ibakanyonyona mibiri yabo yakunyama mubuso wa mamaneno ubasichikutha mbuli ubakachitha ikaindi ubobotu wa yobonozo iyangu ejo jakaphekwa kuli ndime kuinda kuliresa akwambwa kumbere kuti jojithwa obumbweni kwabasikuthantha bone bambizi ubotu nkwezi nomuye yanze kuchatikiziya Jesu nda muyanda nda muyanda khambo wakasanguna undiyanda agura lufotuko wangu ajisamu yakalivari linamu yeye gakuthakwe chechicho amuzumanani ejo nchipotu gakuthakwe kuli nkhwa ikupi umunthu umwi mukamunga kamwi khambo leza ulejisi bana mujanza jakatholika ulejisi bana mujanza ja methodist ulejisi bana mujanza ja baptist mbangaye ba babo yos ejo sianza yandeni yaiminu okuno sinomasi abo ibaga swajindi nimwakabona mumuni atubone manzano ndinomu yeye kuli bantu kumasena okuya bali mbole ndiwe pere jaron chianza ichaya mwabona walomuya urwana Kristo kumalekero ayo oyo ubabita ubusena usigira bagagiwa kungwa bwini eyomu yeye busiku bainda jindi nekainda una machikwa ikuti na munthu wakamva wito wa jobiri khapera wakaka ndikwangurwa pakathokwa ucipunguso khapera kadongoso kakabikwa mpha mukothwi kwakwe ikuthwi khoko khohwida ilo lusomo lulapola kuinda kukungwa pawo ikuti na waungwa akukaka ikusumina wangurwa kwawo pawo wa kwerete ikuperekera simalira wako wakapungwe onse ibomi kwako amen oh oma satali mu botoloko nda muyanda nda atuthambike vyomanza esu akumukomba khambo wakasanguna kundiyanda ulemu akuona lufuthuko irwangu ajisamu yakalivari lino kwathamikapiwa muthwe wako khapera atimukombe lino muli mothwing'ong'ona mwami obo mothulumbide ndilikhomene mwami iwothelwakaphati khambo kanduwe abanthu bako oh mwami wakawula lufuthuko lwesu akalivari tulikhomene kuluthambula mwami lino kwatusoleka mwami kuyinda kumuuya wako ili kuti na kuli pupi pomwe akathikesu mwami ikuthashoma komwe kwetwi ibanthu bamwi okuno tata abo vatasumini chisomeso chonse chalesa kuperesa amen kakube kuti muya usala seruke lino sikuthantha mbizi ithuba kujindi muya wabwe muya wa Kristo kumeso a sikulwana Kristo akuyitha pakwe mweni ikupayitha kuswa mwami akupayi kuti vemphwe lino isiya kulinduwe chakufambana uzozipwa mafuta awaini uyentchwa iuswa kuchikopera jakakungwe jalufu ilwa khaini uya kuchikopera jithumapo jabumi kuthamani jikozekwa asibinga ino mphawo payonkha kujera lero jamujatho uswa pomwe muchuide kasimbikizikwa yapopoke wajipha mwami lingula mnyoyo ujindi ibantu nobakulindera kuyinda musina ya Jesu lino lingula kuyo moyo wako mkwesu wango mwyesu wango mwesima wango ndali andi nywe iwajindi ijilamfu eji jitandila kumyaka ili makumi otatwe ayitatu zinanda kasola kumwambira chinthu chilichonse musina ya mwami chita ejo yakachitika lingula Kristo lino kujindi nochisiyolwe yakuchita inga jakupambana loko ndiwoona awo kota kwenzi kuchichita mwabona inga waswa chono ufumwa chindi jankombereze yakwe pawo inga walila amoyo wako onse inga wadadalika inga wamba mumyambo inga wasusa athala ansi yajibuye inga wachita chilichonse choli kuyanda ikusangana mungano yonse munyika takwe chinthu takuchikwe musamu usalazi kusivi iziyako pawo ino chithanzi ulali mphawo ee ndachoma amoyo wangu onse juno ijijulitwe ndachoma walo chili ajuno jaleza jabwami pereja lino yopoka lino akuyothoka ukuthamina ejo chakanununa walo uchitha mulimo wasimukowa mununoni ujendi luthe nalindira pereja lino nyomulisi wasi nakamana kuchitha mulimo wasi mukowa awo wakasika akuthamira lubono ndilwakwe alimimbambo wa baibele waliyakamba kuti wakachitha wakayothoka akukweza iphoko awo kukomberezesya kwa mana waso achuno chakwami takuchikwe ipulowa achuno jaluse ilo mphawo wanchinzi juno jaluvetha kuthachilekeli kuyombwa pomwe pa masuba aya ikuti ndakalipiya kuthethi kukwempha wakerede kupora elyo kumpha ichwi kaliyamba usule wakainda kaindi lesa amukwasi lino athukothamike mithweso mukwesu nepeyo ora ukomwa isi anakufunga choyede kuchitha leza akulongezi kusikira chunza masiku
that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go, and we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible. Amen. God bless you, brother.